Nuabɛriman Neville mema moakye asuafoɔ kuo ɛyɛ yɛn anigye sɛ yɛasane aba bio yɛbɛkyea wo bio ɛwɔ saa ɛdin a ɛsom boɔ adeɛ nyinaa mu Awurade Yesu mu. Mewɔ awerɛhyɛmu sɛ moanya nnaawɔtwe kɛseɛ ɛwɔ n'ayɛyie ɛne ɛnhyira. Meba ha anɔpɛ yi mehyia abarimaa kumaa bi ɛwɔ hɔ na ɔmaame adwinneɛ kumaa bi a ɛyɛ ɔbɔfoɔ a ɔrebɔ ban a ɔrehwɛ mmɔfra nkumaa mmienu soɔ na mennim sɛ ɛno yɛ Dalton abarimaa kumaa Dalton na ɛha nnaawɔtwe kakra a abɛsene korɔ anaasɛ kakra ɛbɛyɛ nnaawɔtwe mmienu a abɛsene korɔ na agya bi ɛwɔ hɔ agya kristoni obisae ɛma ne baba a ɔnni mfirinhyia aduonu a na onye Kristo ni ebra na ogyina empire bo santene no mu na hom konkon no kan se me de wabofra no e mam na onu nie anope a wanya nkwagye na wabo no asu e wo Awurade Yesu di mu a wote apa no so no se de hom konkon no e kan aye no na emofra aka ni nyina tete ha menim se Dalton abusua no ani agye monhwɛ awura kumaa no a ɔwɔ no a wɔbɔ mpaeɛ ma a n'abɔfra ada no kwasiada no na osusu sɛ ɔbɛwu mehu sɛ ɔda so wɔ yɛn ntɛm anɔpɛ yi na yɛni agye paa de ma saa onuabaa osusuu sɛ wanya mmubuo yadeɛ na wannya enti ɛyɛ yɛn anigyeɛ paa. Monhwɛ yɛn namfo papa nyinaa mekae ɔbarima yi a ɔwɔ ha yi ɔbaa me nkyɛn wɔ nkɔmmɔ sononko bi mu wɔ hyɛwotawku a ɛberɛ bi megye di sɛ ɛyɛ saa me ne wo ne wo yere ne mmɔfra no didii anɔpa bi megye di sɛ ɛyɛ saa anaasɛ wo ne wo yere anaasɛ mmɔfra aane nso Middletown ɛwɔ nanso yɛn nyinaa mewerɛ afiri saa ɛdin no enti mefrɛ no hyɛwotawku a aane owura me nnamfo papa bebree. Onua Berima Charlie Kors ɛne onua baa Nelly ɛwɔ ha wayɛ me fie a ɛtɔ so mmienu na ɛnyɛ hwee sɛ mobɛtumi ayɛ me a me mmɔfra mekɔ hɔ ɛyɛ baabi a metena dwodwo me ho mmerɛ pii ɛyɛ hɔ. Ɔno ne opurobɔ mmɔfoɔ papapa ɛwɔ Kentucky sɛ mewɔ Indiana na enti Indiana na Charlie meka kyerɛ wo sɛ m'ani agyina mete nka paa sɛ ɛsɛ sɛ mekyerɛ mpataa kakra anaasɛ mpataa ansa na mafiraseɛ akɔ soro hɔ menya ate nka paa sɛ metumi agyina ano. Onuabarima Panel pa Arnett ofiri Lu South Carolina ɛne onuabarima ɛyɛ afoforɔ pii ɛwɔ ha a wɔfiri amiamea a wɔaba ha anɔpa yi abɛsra yɛn. Monim yɛnni asɔrema biara wɔ ha a wɔba asɔre daa yɛwɔ ayɔnkofa ma yɛn ho kɛkɛ ɛberɛ a Yesu Kristo Onyankopɔn ba no mogyaa no te yɛn ho firi deɛ ɛntene nyinaa ho. Afei yɛyɛ adesua mmanwansoɔ bi ɛyɛ animuonyam kɛkɛ na yɛyɛ ne korakora no menim sɛ menya mu anigyeɛ na menim sɛ mo nyinaa monya mu anigyeɛ nso. Mefiri aseɛ ɛwɔ da no mu ɛtɔ da bi a na mekasa fa ho anaasɛ mekenkan fa ho menya bɛyɛ nyiyimu mmienu na mefiri aseɛ afa twerɛsɛm no mu na adeɛ a yɛdi kan no monim mayɛ ɛfiri Genesis akɔsi adiisɛm megu so ɛrekɔ na monim mepɛ sɛ yɛnya ɛberɛ bi baabi a yɛbɛtumi baabi a yɛbɛtumi akɔ nwoma no Hebrewfoɔ no mu na yafa ɛte sɛ ɛyɛ sɛ mpuro ɛbrɛ ɛba a ɛte sɛ ɛbɔ ɛbɛyɛ ɛhenemi ɔsanaa monim na yakɔ mu kɔsi berɛ a mɛkɔ amanɔne anadwo biara ɛwɔ Hebrewfoɔ nwoma no mu anaasɛ Exodus nwoma no sɛnea Onyankopɔn atukɔ ɔyi ne nkurɔfoɔ apue afiri Misraim ɛwɔ atukɔ mu ɛyɛ yɛn nsɛsoɔ fɛɛfɛ seesei sɛ yɛsiesie yɛn ho ama yɛn atukɔ ɛyɛ ɛyɛ biribi a ɛɛfɛ twerɛsɛm nyinaa ka bom na ɛyɛ asɛm kɛseɛ baako. Afei anɔpa yi yɛda so wɔ nwoma no mu yɛbɛfa ɛti mmiɛnsa a ɛdi kan ewo ewo efisofo enwoma no paulo krata otrekoma efisofo ewo efiso ohwehwe ede asafo no asi nigina bre na ansana yebekoso no yebetumi afa ebre baako anase mienu amampa ebo ansana yaye.
O Lord our God, we are coming into the
Erade ye nyankopon ye ba wanim pam sese said ye yam fata enso ye nim se emoja afodie bi ewo ho etwen ye eti ye ho afri afifidie nyina ho na odi ye ema eja no a afobu bia eni ye ho na emfumso bia eni ye ho bibia ni ho a ye betumi aya ye be fata ye nanso esan se yesu aye ye ama ye nti ye de ahobrasie ebo ye mu ase e de ma nanimpa ene ne din ye bisa se obesoma ho nkonkon no anope aba ye ntem na enye se ye ye nyamesumu nimdefo anase ye nimsene a ye hyehye kresem no pepepe mbom eye enigie ene eniso ema atinka efri ho nkonkon no ebra onam menipadua mu ma no enhyira ye nyina ayedi ehye yi ebra ye kenkan wasem a watwe na atumi ama ye da enkwa.
Granted, Father, we asked it in Jesus'
name. Yeah, my yeah. And for Eja, Jesus' sake. Amen. Amen. Yesu edimu, eni Yesu enti. Amen.
Now,
afi metumi aka ewo ha edikan sebra ebre bia meka bibia monye entumu no anye se motena yi ebia eyemfomso ema wonkyerekyere anase bribia muntumi ne ene no enye adwene mewo awreshi mu se hom konkon no obema enkyene abamu na ayededede kosise bibia enni suntibia bia ennimu wohu se ebe ye odomu ene ayonkofa se sede eye ekyeresa kwan no so na ye nyina efri ase e wo kwasiada a atwa mu no asenka migidi se eyesa kwasiada a atwa mu no anopa se ohene no a wapo no obi nsa aka tepo no sesei misisu se wonsa aka na mobetumi enya se mope a ohene no a wapo no afi enna kakra ena yebefri ase e wo soro ho e wo Middletown Ohio ye pese obia wanya won ahomegie ebre no saa bre no enhia ye e wo ho efi se ye hwe ebre kese ayonkofa kwan e wo Middletown Ohio Dr. Sullivan ene otitinani misusu e de ma bagwa no na ebe ye anaju enum mekasa se osenkafo titiu ewo amansan enhiamu ede ma asorofeku ahodo no na afi enu akyire no ebeye yenya enhiamu efri ho no ebeye akosi de etosu dumienu nanso ewo ntiasie se yebekoso na watwe foforo mu empu enu akyi ejina senia hom kronkron no edi ekan ye nyina pese honhom no edi yenkan ye honhom no kase yenye no ye no entem so na moma yenkai bibia ye yesiti ama honhom no adisua kese baako a ye pese isua eye se ye mpre ye ho hwe tobu ase nyagidi se yebisa bibi afiri onyankopon ho a monkai onyankopon ebua empae bo oyɛ no wo nibre mu ekwan a eyɛ papapa ema no eyɛ adwuma papa ema yen na se eno ente saa ene na edien ena yeye waha anobei edien na yeji atumu ama kristosom onyankopon se ye enye onyankopon asemo a ene na enye nokre ene na yen ene enipa mu emobrofo mani ajipa se metodo a ewo ha wonim se ye ni onyankopon asem eno aka ye akoma abomu afi eye asem bia na eye nokre asem no bia didi bia
and with the grace of God
na medi onyankopon adom wama manya akwanya ahunu asase no a debi yebetu kwan akohono ɛnura nnipa nim sɛdeɛ awerɛhoɔ berɛ ɛba saa ɔsom adwuma yi mu me werɛ aho paa na meka kyerɛ me yere sɛ menya a anka mɛtumi adi kan ɔkaa sɛ adɛn nti ɛna wɔka saa bill mekaa sɛ o ɛha mewɔ ɔhaw pii ne nnoɔma na afei ɛkɔyɛɛ sɛ honhom kronkron no kaa sɛ wohwehwɛ sɛ wosane wɔn ho anaa wohwehwɛ adwane afiri wɔn ho anaa wohu daabi mekaa sɛ mame ɛnyina ne nyinaa anim na menhyia wɔn anim hwɛ ɛyɛ hwɛ ɛyɛ papapa nokure ni nokure ni menam adanseɛ so na meka yei sɛ saa nkwa yi ɛba awieeɛ a yɛkɔ asase bi so a ɛboro biribiaa a obi bɛtumi asusuo na sɛ ahɔhoɔ bi ɛwɔ ha a mewɔ awerɛhyɛmu sɛ monyɛ mebɔ mpayeɛ ɛkyerɛ onyankopɔn sɛ monhu me sɛ ɛnyɛ trasoni me mepɛ sɛ ɛyɛ biribi a mɛyɛ nokwafoɔ na maka nokorɛ no na ade papa bɛn ɛna ɛbɛyɛ me sɛ mɛka biribi a ɛyɛ mfomsoɔ ɛberɛ a dodoɔ ɛna dodoɔ na ɛwɔ ha a wɔyɛ nokorɛ yɛn ade nti na ɛsɛ sɛ yɛka biribi a ɛyɛ mfomsoɔ wohu ɛyɛ nokorɛ kɛkɛ na ɛnyɛ nwanwa sɛ megye di sɛ paulo ɔhwim no kɔɔ ɔsoro a ɛtɔ so mmiɛnsa na ohunu nnoɔma a na ɛberɛ nsoeɛ sɛ ɔbɛka ɛho asɛm na da koro ɔkaa sɛ aniwa nhunuɛ aso nteeɛ anaasɛ ɛwura a onipa akoma mu deɛ onyankopɔn asiesie ɛretwɛn ama wɔn a wɔdɔ no o yɛte ase kɛkɛ yɛte sumuna so ɛwɔ ɛha ne nyinaa ɛne no ɛyɛ ɛwura a waboa no a ɛhye nkakra nkakra ɛfiri ɛfi mu na ɛtu wisie ɛfiri mpo sɛ yɛn ara yɛnhuru yɛn ho fi a yɛte mu baabi a wisie no ɛfiri bɔne gya a ɛdɛrie mu ɛba adeɛ baako a ɛyare me a mɛtumi adwene ho ɛyɛ sumuna dadaa bi a ɛwɔ kuro mu a ɛrehyeɛ na baako ɛbɛn wɔ bɛn saa wisie pampan a ɛnyɛ koraa a ɛfiri ɛfi ahodoɔ mu ɛreba na wohia ɛfiri mu na ɛma wohunu deɛ wonyɛ mekae sɛ na ɛsɛ sɛ mekɔ new albany ɛwɔ ɛfam aseɛ hɔ 18th street ɛhɔ baabi a na sumuna dadaa no ɛwɔ no na ɛsɛ sɛ mefa fam hɔ na mekenkan mfidie a ɛkyerɛ anyinam dodoɔ a obi ɛde adi dwuma na ayɛ hu ama me saa da no ɔkwan dunwɔtwe so ɛberɛ a ɛsɛ sɛ mekɔ aseɛ hɔ ɛfiri sɛ na ɛbɔn paa saa pampan bɔne no nanso na nkura ne nkraman amu deda hɔ ne biribiara monim a na ɛrehye epu wisie na saa wisie dadaa no ɛrefiri mu kɔ wiem afei nso ɛno ne adeɛ a wɔde abrabɔ yi toto ho a ɛsɛ no paa biribi a ɛrehye epu wisie wohia bɔne ɛfiri baabiara sɛdeɛ na ɛteɛ no sɛ wokasa honhom mu a nanso oo baabi a mframa ɛrebɔ kwa na biribiara ɛrefɛ ne asomdwoeɛ ne anigyeɛ ne daa nkwa wɔ asutene no agya hɔ nanso yɛwɔ ɔko mu nti moma yɛnna fam na yɛnka sɛ moma yɛnkɔ ntɛm so na yɛnkɔ hɔ moma yɛmfa obiara a yɛbɛtumi afa no aka yɛn ho mmra ane na afei saa adesua yi botaeɛ ne sɛ wɔn a wɔatwa aba asase no so dada no ɛbɛto sekyɛ botaeɛ yi no yɛsua efesofoɔ nwoma yi ɛyɛ sɛ wɔde asafo no ɛresi baabi a ɔgyina nokure mu ɛwɔ kristo mu ɛyɛ apam dadaa no nsɛsoɔ ne yosua nwoma no baabi a yosua kyekyɛɛ kwasiada a ɛtwaa mu no yɛkan baabi a yosua kyekyɛɛ asase no maa onipa biara na ɔnam nkanyan so na ɔyɛeɛ sɛnea na mose teɛ ɛde nnipa no pue firi misraim gyeene nnuadewa pue na ɔmaa wɔn baabi a na onyankopɔn de ahyɛ wɔn bɔ mfirinhyia 400 akyiri anaasɛ mfirinhyia ahanan ansana sɛ ɔde wɔn bɛba beaeɛ bi a asase papa a ɛkyi nufusuo ne ɛwoɔ na mose di israel mma anim kɔ asase no so pɛɛ nanso wɔamfa wɔn antra na yesu honhom mu no de ma saa nnipa no a wɔde honhom kronkron ahyɛ yɛn bɔ efri mfitiaseɛ yesu edi yɛn kan kɔ bɔhyɛ no nanso honhom kronkron no na ɔbaeɛ sɛ yosua bɛtoa so na odii kan na ɔkyerɛ kwan na ɔfaa asase no anaasɛ ɔfaa asafo no ɛhunu sɛ ɛnyinasoɔ paa no afei sɛ ɛwɔ yɛn afei ɛha ne baabi a ebi a nnipa bi bɛsusu sɛ m'anim sɔ adeɛ na mehwehwɛ sɛ mebu anuanom bi animtia menyɛ onyankopɔn nyɛ me temmuafoɔ menyɛ wohu mehwehwɛ sɛ meyi biribi apu a ɛyɛ nokorɛ wohu yɛyi akannifoɔ a wɔyɛ nnipa sɛ anka wɔnni kan akannifoɔ honhom kronkron kan nie yɛapɛ sɛ nnipa bɛkyekyɛ yɛn yɛn deɛ na wɔadi yɛn kan sɔrefekuo te sɛ methodist baptist presbyterian lutherfoɔ kristo asafo pentecosti ne asɔrefekuo ahodoɔ na yɛnte kuo sɛ nhwɛsoɔ ɛna yɛdi ɛno akyi nanso yɛyɛ twerɛ kronkron no mu baabiaa nni hɔ a ɛsɛ sɛ yɛyɛ biribi te saa twerɛsɛm baako nni hɔ wɔ onyankopɔn twerɛ kronkron no mu nyinaa baabi a ɔhyehyɛ asafo no anaasɛ ɔkasa fa a ɛkuo ho baabi baako nni twerɛ kronkron no mu nanso ɛberɛ biara ɛne no bɔ abira ɔmpɛ sɛ yɛbɛyɛ yɛn ho te sɛ wiase nnoɔma ɔpɛ yɛn sɛ yɛnyɛ sononko yɛate yɛn ho menkyerɛ sɛ afei yɛnyɛ nkwaseasɛm sɛdeɛ yɛfrɛ no no mekyerɛ sɛ yɛnyɛ nnipa a wɔafrɛ yɛn apue ɔman kronkron a wɔahyira yɛbɔ bra a dimmɔne nnim yɛdi dwuma yɛyɛ yɛn ho sɛdeɛ anka ɔbɛyɛ ɔyɛ yɛn mu adwuma ɛfiri sɛ yɛyɛ n'adeɛ a ɔyɛɛyɛ ɔbɔɔ yɛn kristo yesu mu maa ɛnnwuma pa afei wokuada anadwo no mo mu dodoɔ no na monni ha wokuada anadwo no nanso yɛkɔɔ ɔno megyiri sɛ ɛyɛ nyiyimu mmiɛnsa anaasɛ ɔno daabi ɛyɛ nyiyimu enum ɛma abaeɛ no anaasɛ wɔde nnipa no gyina sɛnea onyankopɔn ɛrehwehwɛ sɛ ɔde ne nkurɔfoɔ na sɛ onyankopɔn de baako gyina baabi a afei asafo no nyinaa pɛ sɛ wɔyɛ te sɛ saa ɔbaako no wonya nnoɔma korɔ no a ɛyɛ ade korɔ no a wɔatwa yɛn afiri mu sononko wɔayɛ yɛn sononko yɛn suban yɛ sononko na ɔde yɛn agyina baabi sononko obiara de ma dwumadie sononko ebi a ɔbaako de ma dwumadie ketewa bi ɔfoforɔ dwumadie kɛseɛ megye di sɛ na ɛyɛ david anaasɛ adiyifoɔ no mu baako mewerɛ afiri seesei ɔkaa sɛ mepɛ sɛ mɛyɛ ɛpono ano kɛtɛ wɔ awurade fie ɛsene sɛ mɛyɛ mɛtena abɔnefoɔ ntomadan mu abɔnefoɔ no afei yɛbɛgyina kakra wɔ abaeɛ no so nyimu enum no yɛhwehwɛ sɛ yɛbɛkɔ akyiri wɔ so sɛdeɛ yɛbɛtumi nanso seesei mɔnkae asɛm ti no ne nyinaa gyina sɛ wɔde gyina beaeɛ bi dodoɔ sɛn na wɔte aseɛ moma yɛntie sɛ mɔde asɛm baako ɛreka wɔde yesu kristo nipadua no gyina beaeɛ bi wɔ kristo mu baabi a honhom kronkron no di yɛn kan wo na wowɔ hɔ no afei yɛate aseɛ hwɛ ɔde yɛn gyina beaeɛ bi efisofoɔ nwoma no na ɔbɛyɛ saa na monhwɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ panin yi paulo adeɛ a ɛdi kan a ɔyɛ ne sɛ ɔyi ɔwayɛ a ɔbɛwayɛ adwene no nyinaa firi hɔ oyi adwene no nyinaa ɛfiri hɔ sɛ woyɛ kristoni ɛnɛ na ɔkyena mafiri hɔ na da a ɛtɔ soɔ no na onyankopɔn abu me fɔ na da a ɛtɔ soɔ masane maba bio ɛno ɛyɛ nkwaseasɛm afei yɛn nie saa ɛnwoma yi waanyɛ amma asɛmpa trɛ ɛnkyerɛkyerɛ asɛmpa ka asɛnkaa yɛnyɛ menka yei ho asɛm ɛwɔ abɔntene mede yei ɛbrɛ asafo no ɛfiri sɛ paulo ɛkyerɛe ɛde maa ahoteefoɔ no wɔn a wafrɛ wɔn na wakora wɔn so na wahyɛ wɔn ma na wayi wɔn asi nkyɛn na wɔwɔ hom kronkron no mu a wɔwɔ kana asase so dada ɔbɔ mmɔden aka akyerɛ wɔn deɛ ɛdi kan no monyi ɛmfiri mu adwene mu sɛ mobɛyera na moayɛ yei ɛna mosuro yei monsuro biribia ɛfiri sɛ ɔbɔ mmɔden aka akyerɛ mo baabi a moaduro deɛ moyɛ sɛnea mogyina hɔ afei mobɛyɛ nnoɔma a ɛnyɛ papa na ɛberɛ biara a mobɛyɛ biribi a ɛnyɛ papa no mobɛtua wo ka ɛwɔ ho ane owura wobɛtwa deɛ woguo nanso ɛno ne wɔ nkwagyeɛ ɛnni adeɛ baako ɛyɛ sɛ onyankopɔn honhom no ɛwowɔ a woanya daa nkwa na wontumi ɛnwu sɛdeɛ onyankopɔn ntumi ɛnwuo no woyɛ onyankopɔn ne fa bi woyɛ onyankopɔn ɛba wɔwo me sɛ branham wobɛtumi afrɛ me edin foforɔ bi no ɛma me nyɛ ketewa meda so a ɛyɛ branham wɔwo me sɛ branham ɛberɛ biaa mɛyɛ branham mɛyɛ ebi a mɛsesa dabi sasaborɔ ɛbɛbubu me mɛsɛe na matete kɔsi sɛ mɛsɛ aboa nanso mɛkɔ so a ayɛ branham adentira branham ɛmogya ɛna ɛwɔ me mu ɛno ɛne deɛ woyɛ mprɛtenten a onyankopɔn ɛna abɔ woɔ no afei mɔnkae menkasa ɛnkyerɛ wɔn a wonni kristo mu merekasa akyerɛ wɔn a wɔwɔ kristo mu sɛn ɛna woba kristo mu wɔnam honhom baako so adekɛseɛ hɛ onhɛ ɛkyerɛ sɛ wɔnam honhom kronkron baako so ɛna wabɔ yɛn nyinaa asu ɛkɔ nipadua baako mu sɛn ɛna yɛyɛ sɛn ɛna yɛkɔ mu wɔnam nsuo mu asubɔ so anaa sɛnea me ne mo baptistfoɔ ɛne mo kristo asafo wɔnam nsuo mu asubɔ so ɛnyɛ ɛno koraa korintofoɔ a ɛdi kan ɛti dumienu ɔkaa sɛ wɔnam honhom baako so hom kronkron so ɛna wɔde yɛn ba saa nipadua no mu na yɛn ho sɔn sɛdeɛ saa nipadua no ɛyɛ ɛho yɛ sɔn onyankopɔn ɛyɛ ɔhyɛbɔ no ɛbɛyɛ dɛn ɛna onyankopɔn atumi abu n'atɛn bio ɛberɛ a ɔkɔɔ calvary ɔkɔɔ golgota wɔboro no wɔpiraa no wɔantumi ansa yadeɛ wɔantumi anka asɛmfua mpo na ɛɛden ɛfiri sɛ adɛn na ewiase bɔne ɛda ne so ɛnyɛ sɛ na ɔyɛ debɔneyɛni mmom ɔbɛdane bɔne ɛde maa me ɛne wo wiase bɔne nyinaa ɛfiri adam so ɛkɔsi ne mmayɛ ɛda ne mmatiri so na onyankopɔn ɛntwe ne baa so ɔtwe bɔne aso monhwɛ sɛnea na ɛyɛ adebɔne paa na ɔyɛ mpata na ɔbɔ dwane kwan bi ama wɔn a onyankopɔn ɔnam ne nim a onim dada so ɛhunuɛ sɛ wɔbɛba yɛbɛwura ɛno mu sima kakraa bi afei ɛneɛ sɛ woyɛ wɔnam honhom baako so ɛna wabɔ yɛn asu ɛkɔ saa nipadua no mu a nipadua baako no a ɛyɛ kristo na yɛn ho sɔn daa afei ɛhɔ ne baabi a asɛ ɛyɛ nwanwa ne titiriw ɔno armenian agyedifoɔ no sɛ wɔyɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ biribi ma wɔn ho anaasɛ biribi a ɛɛdɛ ɛbɛyɛ dɛn ɛna ɛbɛtumi anam ɛnoɔma mmienu so ɛberɛ korɔ no a ɛyɛ sɛ ɛnam adom so anaasɛ ɛnwuma so baako ɛntumi ɛnam adekorɔ no ara so ɛnam ɛnoɔma sononko mmienu so ɛsɛ sɛ ɛnam baako no so ɛyɛ me me mentumi enhunu hwe tse onyankopon adom no eno ena asiesie me na meje adom di ebribia me hunyina eye adom ne nyina ne no enye me mimpo wo mabrabo mu ebra na me ya barema no mantumi enhunu hwe adom keke wakase me ye wuntiti machi mame metiti wo de eye asem bia enye papa nanso memfa ho se wutiti me de ana se wuntiti se wudi ehia titi a metiti wo de se etie bia hwe adom ani owura hwe adom na odoso ena eye ejuma se uhia uhia no a emfa ho se wonye hwe emaame da me ni ade ba kon ene wo ye se uhia me ye se tie bia adom efise uhia no na ni hia enkwagye na bibia ni wa ebetumi age me nkwa na bibia ni wa metumi aye ama me ho na mentumi enye na mentumi enye bibia semeje me ho enkwa nenso na mihia enkwa je efri se na meji onyankopon edi na onyankopon esuma ne ba a waye no bone ho nam kwan so se o megina manamu enhuna mane na waje me nkwa enam adom nko anso na waje me nkwa enye bibi ba ko a na metumi aye ana se wo ye edi age wo ho nkwa na won a ohunu won sie ansa na wo she wiase ase no ye komu ukwada etwa mu no yehwe onyankopon emfonuni ewo ne ela elohim na ye kirese na otene ho ase nanso ni mu no na eja tibia ewo ho na tibia so nkopi ewo ni mu eti se agenkwa eti se oyarisafo na ninyina ewo onyankopon mu na onyankopon etene ho ase nanso se otie se na oye agenkwa no na oye na onni obofo na onni bibia na bibia eni ho jise ono a na otene ho ase na bibia eni ho jise onyankopon nanso se otie se na oye onyankopon no eni na esese bibi wo ho a ebesom no efi se odo osom na ono a ne ho ebo abode se won som no afi ebretia wa no moma ye mosu bio ebretia wa sese yen koni nyinaam nanso mbenya no wo tape no so nanso afi esanse na oyo onyankopon ti obo abofo na abofo esom no abofo eda so asom no adentira abofo a ogina onyankopon animpamu no ewo ensia ntaban ahodo ntaban ensia wode nyinu ekata won anim nyinu ekata won nan ho na wode nyinu etu ewo nanimpamu woteam awia ene anadwo kronkron ewurade nyankopon tumfo eno ene de atresem no eka na wo somo no afi ono ebo obribi se won somo no afi na nimu no ajenkwa subansu ewo mu ebeye den ena saa abodi enu mu baako ebra na boni eni ho ana se boni ho adwene eni ho ebeye den ena wo mu baako ayira na entumi enye ho enti na esese woye bibi a ebetumi ayira sɛde obetumi aye ajenkwa na nimu no oyaresafo ewo mu wujidi se oye ajenkwa wujidi se oye oyaresafo nanso edien se bibia eniwa wobegye no enkwa ana se wobesa no yade hwe na esese woye bibi saa kwan no so enti afi waanye no saa kwan no so da emom ode onipa epe ema no a otumi yibi se wofa yeye a wobetena ase se wofa se a ubewu na onipa bia obe wiase no eda so a egina adekro no amu onyankopon onam ninimu a onim dada so ehunu de obeye ene de onye se onyankopon a oye asem bisabi efiri nyamesum mu nimdifuo bi nche eba me ho ana waba enhiamu no bie ana se wati tipu no oka se asem bisaba ko oka se ene na onyankopon ewo baabia ana ɛne ɔka sɛ obetumi awɔ baabia anaa meka sɛ ɔnni baabia ɛwɔ saa kwan no so sɛdeɛ asɛm no ɛkasa sɛ ɔwɔ baabia no ɔntumi ɛnyɛ tebea na afei ɔnwɔ baabia sɛ ɔwɔ baabia adeɛ a adeɛ nti ɛna wɔbɔ mpayɛ ɛpɛ hom kronkron no sɛ ɔwɔ baabia adeɛ a ɔhyɛ ɛkam biara ma ɛntwea so tokuro aba biara ahoma biribiara a aka a ɛwɔ hɔ meka sɛ adɛn nti na ɔhwehwɛɛ mose sɛ na ɔwɔ baabiara a ɛwɔ ahofie hɔ adɛn nti ɛna ɔdi mmirika ɛkɔ soro ɛne fam ɛwɔ edin turo no mu ɔreteɛ mu adam adam wowɔ he sɛ ɔwɔ baabiara a ɔwɔ baabiara ɛfiri sɛ ɔnim biribiara onim biribiara ɛfiri sɛ ɔnni awieɛ ɔnni awieɛ no ɛma no wɔ baabiara ɔwɔ baabiara no afei ɔnni awieɛ afei ɔte ɔsoro ɔte beaeɛ bi ɛfiri sɛ ɔyɛ tebea nanso ɔnni awieɛ ɛneɛ ɔnim adeɛ nyinaa ɔnim ɛberɛ biara a ɛwansena ɛbɔ n'ani ɔnim wowa biara baabi a ɔkɔ tokuro mu ɛkɔyi ne wowɔ ɔnim apatuprɛ biara a ɔte dua so ɔnim nsusuiɛ biara a ɛwɔ w'adwene mu ɛfiri sɛ ɔnni awieɛ na ɔhunu biribiara ɛno ɛyɛ ɔno ɛnyɛ sɛ ɔnni awieɛ nko a ɔhunu biribiara ɔnim biribiara mmom ɔyɛ tebea onyankopɔn ɛyɛ tebea na ɔfiri saa tebea yi mu ɛna ɔfiri aseɛ ɛde yeinom ɛba na bɔne meka no ada no anadwo no bɔne ɛnyɛ abɔdeɛ biribiara ɛni hɔ a wɔbɔɔeɛ a ɛnwie pɛ onyankopɔn ɛbɔ adeɛ nyinaa papa bɔne ɛnyɛ abɔdeɛ ɔka sɛ ɛyɛ ɛno ɛne bɔne a ɛyɛ abɔdeɛ mo ate saa nanso ɛno ɛyɛ mfomsoɔ bɔne ɔbɔ adeɛ ɛyɛ baako pɛ ɛna ɔwɔ hɔ ɔno ne onyankopɔn onyankopɔn ɛntumi ɛmmɔ bɔne ɛfiri sɛ ɔyɛ kronkron ɛna biribiara ɛni ne mu a ɛbɛma no ayɛ bɔne ɛyɛ papa a wadane no ɛkɔ bɔne mu ɛnyɛ abɔdeɛ mmom ɛyɛ papa a wadane no ɛkɔ bɔne mu awaresɛeɛ ɛyɛ tenenee adeɛ a wadane no ɛkɔ bɔne mu atorɔ ɛyɛ nnokorɔ a waka no mfomsoɔ mu bɔne biara ɛyɛ tenenee adeɛ a wadane no ɛkɔ bɔne mu ne saa nti seesei onyankopɔn ɛte hɔ wɔyi ne ho adi dada ɔyɛ onyankopɔn wɔyi ne ho adi dada sɛ agyenkwa nnipa ɛyerae ɛna ɔgyee wɔn wɔyi ne ho adi dada sɛ ɔyaresafoɔ nsonsonoeɛ biara ɛnni mu deɛ nnipa ɛka sɛ ɔyɛ na ɔyɛ sɛdeɛ ɛtie biara adekorɔ no a ɔyɛ ɔyaresafoɔ ɔyɛ agyenkwa ɔyɛ onyankopɔn ɔyɛ daa na ɔwɔ botaeɛ na ne botaeɛ ɛyɛ ɛwɔ mfitiaseɛ no sɛ ɔbɛbɔ abɔdeɛ a wɔbɛdɔ no na wasom no na ɔbɔ abɔdeɛ pii na abɔdeɛ ɛhwe ase na afei onyankopɔn ɔnam ne nie a ɔnni awieɛ no so ɛhwɛ ɛberɛ mu na ɔhunu onipa biara a wɔbɛgye no nkwa onipa biara ɔhunu ɔnam nim a ɔnim nim a ɔnim dada so ne saa nti sɛ ɔno ɔnam nim a ɔnim dada so ɛhunu deɛ wɔbɛgye no nkwa ɛne deɛ wɔnnye no nkwa a na ɔtumi ɛyi bi to hɔ enti asɛm no ɛnyɛ bɔne saa ne nyinaa akyi no ɛyɛ saa ɔtumi ɛyi bi to hɔ ɛfiri sɛ ɔhunu deɛ ɔbɛyɛ ɛne deɛ ɔnyɛ ne saa nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔbɛkyere wɔn a wɔbɛyɛ no na ɛsɛ sɛ ɔyɛ mpata ma wɔn bɔne oo sɛ yɛbɛtumi a yɛpɛ sɛ yɛkɔ ɛno so ɛyimu kakra a ɛwɔ aseɛ no ɔyii yɛn too hɔ ma daa nkwa ɛberɛ a ɔnim wɔn a wɔde biribiara bɛto nkyɛn na ɛmfa ho ɛne sɛ ɛnyɛ hwee ɛma wiase ɛma no ɛbɛkyerɛ adeɛ baako ama wɔn ɛfiri sɛ na wɔyɛ onyankopɔn ɛma ɛna ɔfrɛɛ wɔn na ɔsomaa yesu sɛ ne mogya ɛbɛyɛ mpata mogya mpata sɛ ɛbɛyɛ mpata anaasɛ ɔgyeɛ anaasɛ ɛhohoroho
a cleansing process to
ɛnhohoro ho dwumadi a ɛbɛkɔ soɔ ɛnyɛ sɛ ɔhyewbɔ ɛberɛ baako pɛ bi mmom daa ɛntam gyina a ɛte aseɛ sɛ okristoni no ho bɛteɛ awia ne anadwo yesu kristo mogya no ɛwɔ hɔ a ɛyɛ a ɔgyeɛ ɛwɔ asɛnnua no so hɔ ɛwɔ onyankopɔn animpam a ɛkɔ so ara ɛte yɛn ho awia ne anadwo ɛfiri bɔne nyinaa ho na ɔka yɛn hyɛ mu sɔn sɛn ɛna ɔka yɛn hyɛ mu ɔnam honhom kronkron no so ɛkɔ awurade yesu nipadua no mu na yɛn ho sɔn deɛ ɔtie me nsɛm na ɔgye deɛ ɔsomaa me no die no ɔwɔ daa ɛnkwa no ɔmma atemmuo mu da na watwa mu afiri owuo mu ɛkɔ ɛnkwa mu atemmuo biara ɛnni hɔ bio kristoni no ɛnkɔ atemmuo mu da kristo ɛkɔ maa no me mmerɛ nnimfoɔ ɛgyina m'anan mu ɔserɛ m'asɛm ɛmaa me sɛ na mennim ɔka kyerɛ agya no sɛ na memfata sɛ na mennim nanso ɔdɔɔ me ɛna ɔgyina m'anan mu na ɔserɛ m'asɛm no na ɛnnɛ made me ho aa ne owura na ɔhwie ne mogya no sɛ afɔdeɛ ɛwɔ hɔ ɛde maa yɛn bɔne monkae wukuada anadwo a atwa mu no kristoni biara ɛnni hɔ kristoni ɛyɛ bɔne nanso ɔdebɔneyɛni ntumi ɛnyɛ bɔne ɔdebɔneyɛni ɛnyɛ bɔne ɛfiri sɛ ɔyɛ debɔneyɛni ɔyɛ ɔdebɔneyɛni ɛfiri mfitiaseɛ na ne nyinaa ɛne no ɛha fa ɔno fa nwoma yi akyi ɛyɛ tuntum ɛmu deɛ ɛwɔ he ɛna ɛyɛ tuntum ne nyinaa ɛyɛ tuntum fitaa biara ɛnni mu ɛyɛ tuntum woka sɛ yei ha ɛnyinaa daabi ɛnyɛ saa adeɛ no nyinaa ɛyɛ tuntum ne nyinaa yɛ tuntum saa kwan no so ɛna debɔneyɛni ɛteɛ wɔbu no fɔ ɛfiri mfitiaseɛ ɛyɛ woka sɛ ɛdeɛn na sɛ ɔsɛe awadeɛ ɛdeɛn sɛ ɔbaa bi ho ɛyɛ n'anigyeɛ ɛdeɛn sɛ ɔno ɛdeɛn sɛ ɔto kyakyɛ ɛdeɛn sɛ ɔto obi tuɛ ɛno mu biara ɛnyɛ yɛn asɛm ɛno mu biara ɛnyɛ yɛn asɛm yɛwɔ mmara ɛwɔ hɔ a ɛbɛyɛ ho adwuma yɛnyɛ wɔn a wɔhwɛ mmara so yɛyɛ asɛmpa no asɛnkafoɔ yɛmu no fɔ ɛwɔ deɛ wayɛ ho yɛmu no fɔ sɛ wasɛe awadeɛ yɛbu no fɔ sɛ ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔdebɔneyɛni sɛ ɔyɛ kristoni a anka ɔnyɛ saa ɛyɛ nokorɛ sɛ wasakyera anka ɔnyɛ saa nanso ɛsiane sɛ ɔyɛ debɔneyɛni nti ɛno ne deɛ ɛma no yɛ saa ɛhɔ ne baabi a ɛbobɔ ɔno deɛ mmarafoɔ no ɛpa twene no ɛfiri wɔn ase aane owura onuabarima ma menka nkyerɛ wo ɛnam ɛnwuma so mmom ɛnam adom so ɛna yɛanya nkwagyeɛ na ɛno ɛnam gyidie so aane owura afei memmu anuanom mmarafoɔ no ɛfɔ wɔyɛ me nua mmarimanom na wɔbɛwɔ hɔ sɛ wɔn a aka no ara nso ɛbɛwɔ hɔ no ɛfiri sɛ onyankopɔn ɛyi n'asafo ɛtoo hɔ sɛ ɔbɛwɔ hɔ nanso adeɛ no motete nnipa no mu wɔnim adeɛ no ɛnɛ ɛyɛ ebi a sɛ me moma wɔnhunu mmerɛ tenten a ɛwiase ho ɛkɔm de wɔn no wɔnni hɔ ɛwɔ mfitiaseɛ no ara menni nokorɛ ɛma me yere ɛfiri sɛ mesusu sɛ ɔbɛgyae me medi nokorɛ ɛma me yere ɛfiri sɛ medɔ no ɛyɛ mmara gyinaberɛ no ɛna yafa sɛ yɛdɔ yɛn ho ɛdi kan ansa na ɛbɛtumi ayɛ hɔ no ɛsɛ sɛ ɛyɛ ɔdɔ medɔ no ɛwom sɛ megye di sɛ mayɛ biribi bɔne a anka ɔde bɛkyɛ me mɛkɔ so aa menyɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara medɔ no saa kwan no ara so ɛna ɛteɛ ɛwɔ kristo mu sɛ me sɛ mete ase a madi aduonum sɛ metena ase ɛkɔdi aduɔkono anaasɛ ɔha menya aduonum foforɔ aka asɛm no na manka asɛm no ɛbiri bi da mekɔ na mekɔtena asutene no ho manya nkwagyeɛ sɛ tie biara onyankopɔn nam n'adom so ɛna ɔde gyee me nkwa memfata biribiara a metumi ayɛ meyɛɛyɛ anaasɛ biribi foforɔ meka asɛm no ɛfiri sɛ medɔ no ɛna medɔ ne nkurɔfoɔ na eno ene die nti menim se matwa mu afi owuo mu ekɔ enkwa mu efi se me dɔ won na me kɔhwehwɛ won emfa ho ne tebia wo wo mu me kɔhwehwɛ won se tie bia me kohu won se tie bia etwe won se tie bia se asɔfo adwene enhyia na afoforo adwene enhyia na asɔrefekuo adwene enhyia eno ema me nyae biribi wo ho amano enyae Oba anyanye fo entempe na amanu anyai otu anamon se tiebia eno ene de yeye yipue ekonya won ye chi won se tiebia emfa ho ye ko ekochi won fa wan ho di enyina esonimu wonnim de woye ji won kwa eno efri odomu enye se esese meye emom efri se medo Because you say muddo kan say esese me kokoni oba no etutu saa ade no nenso me ka kire osese ya bisusu se esan se me ko asori nti esese me ko tutu ade no dabi esese wo ena wotutu no wotutu ne kane wahu wuhunu se wonni onyankopon do ewo wakoma mu a bibia obi foforo ayewo no ema wuhunu se wafom afi wukọ afi woni onyankopon kọtutu afi woni oyonko no ekọtutu yesu echirechira de kro no a okan se se uba aforubuchia no ho a na obi ewo ho okan se wo bibi etia oyonko anase onuaberema no a kone no entutu no kane ansa Afi wobmre no a na esese eba no kuada anadwo no nya adiye no ebekomu ebio anobei ewo nyankopon ema no adiye no asemfufuo mu no nyankopon etwen na afi awie ebre no mu ebra nyina ebegina nanim abofo anyira wonnim senia obenya enhyira no mu enegye sedia yeye wanyira da enso minim die ne firi mu bae minim obotan a oyi mi firi mu odibone ye ni wonnim baabi a oyi hu firi ye afi ebra wa hu yen no afi ye betumi agina onyankopon anim o edabia ebeye afi abaye wodu ejina jina brebi afi onyankopon edi juma yei na afi semetumi adiye amamo a ene na ye befiri ase e wonyi mu enum no ho mepese mekenkan eno oyiye eto ho se onam yesu kristo so ebefa yen abaye mu ama ne ho se de ono a ne pe eniso etie eye onyankopon eniso se obeye ne pe ofa wo odu ejina jina brebi afi edien ena oye odina safo ejina jina brebi edikan wafre na safo methodist presbyterian luther for baptist ofre won afi edien ena oye osoma ahom kronkron no na oma won hom kronkron mu esubo
You Pentecostal people to get this out of your hearts.
Me pese mo Pentecosti fono mu yiye efiri mu akoma mu. Pentecosti enye asorifeku. Pentecosti eye suehunu. Eye hom kronkron no. Enye eku. Wontumi endane hom kronkron no eku. Onyina emma saa. Afei wo eku a wo frɛ no saa nanso hom kronkron no efiri mu pue na ɔma mo tena baabi a mo wo na mo kɔso a wo hu pentekosti enye eku pentekosti ɛyɛ suahunu na afei onyankopɔn ma ne ma awo foforɔ ɔnam hom kronkron asubɔ so wo bɛne ɛno ho pɛɛ ɛbra wo hohoro wɔn ho ɛfa nazareni pilgrim holiness emu afei wo bewura pentekosti suahunu mu anaasɛ hom kronkron mu asubɔ ɔsane ɛde akyɛdeɛ no ba wopue ɛkɔka kasa foforɔ ɛna ɔkyerɛ kasa foforɔ aseɛ na wɔmaa wɔn ayaresa akyɛdeɛ ɛne anwanwadeɛ na nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ ɛfiri aseɛ ɛdi wɔn akyi afei wɔyɛ mma wɔyɛ onyankopɔn mma wogyina baabi ɛwɔ kristo mu wɔnam awoɔ so abɛyɛ mma na awoɔ foforɔ no ɛne nsakyerɛeɛ no ara ɛyɛ hom kronkron no wɔnsakyerɛ mpo kɔsi sɛ wobɛnya hom kronkron no eno ene de akyeresem no ekae yesu eka kire petro se bisa obi a monken kan motresem obu no bem se ogi awurade yesu ediye obeye ochidifo osomafo yesu ede ahinie no ensafo ano ema no na yohane etidunson ni mu dunson oye won kronkron omatumi osoma won ekotu ahomone ene nooma oye won kronkron ye won kronkron eja fa ono kre no wasem no ye nokre me ye me ho kronkron esan won ti eno eye ensem dede mu ba ko matipen eja me ye me ho kronkron won ti munim se na owo kwan se onya efie na oyi onipa munim de nti na owo kwan se onya yere na oyi onipa
But it said, Father, I sanctify myself.
Owo kwan e wo sa no ma yinum nyina ho. Nenso oka se, Eja, me ye me ho kronkron wonti. Me ye me ho kronkron. Bikasa e kire o senkafo okuma bi enura. Meko akoka asem no ama no e wo anajo kakra e wo kwantempon no eso. Na midisa no e fa biribi ho. Oka se, ani onyabrama Branham. Nenso me nkrofo no mududu no enye saa enni. Meka se wo mududu no enyina eye emrafo.
Brother doesn't believe that.
Ani onyabrama no enye saa enni. Nenso oka se won ti na me pese bi toni mu won ti hwe me ye me ho kronkron won ti na yesu etiti enipa dumie nu na enam saa enipa dumie nu no so wode asempa no akọ wiase na oka se won ti me ye me ho kronkron wo yon kon ti siesie wo ho ema obi nti Emfa ofa ahudie enye nkatani mu Paul kan se nenso ye wo ho kronkron bobra papa e wo mpotamu ho se de esese kristo ni e pa eye moma mo nkomodie enye se wo hia wo tamfo a ono nti ye wo ho kronkron ebra wonnim de wo beye afi wo de oba no ejina jina brebi Ade a edi kan a oba no abamu akyire no obeye oba nenso afey ye hunu se ni suban no ema no ekọ abaye mu se ni suban eye papa anase enye na eye ono ono pentecosti afey mo ma me nkyere mo se pentecosti enye asori feku baptist for dodo sen ene wa ha na mo ye baptist a munya asa ho mkronkron no mo ma ye nhwe mo nsa Uhum. Methodist for the door saying, and they were high. Munya home, Kronkrono, Mumamon Sasso. Nazarini for the door saying, and I'm more high. Munya home, Kronkrono, Mumamon Sasso. Presbyterian for Munya home, Kronkrono. Uhum. Luther for. A sorry for cool for fro, ah, and cap and the coasty who cry. Na waka, a sorry for cool be home. Na Munya home, Kronkrono, Mumayan Shemon, sir. Wahum. Enti afei pentekosi enye asori feku eye suahunu afei onyankopon efa wokọ kristo ni padua no mu afei ede ena oye wada wo hu adi nkurem akire no odi usubampa aye wo ho kronkron sitie ede ma ho kronkron no emfa ho ene de wiase eka me bechitwiri ye denden pa hwe ifise me nkyere anntia buo me pamacho enye pa hwe me monwene pa se meye me di agro me mpese meye de eja me bre ene se wofa enipa na woka nokre a onyankopon asumayi akyere won Na wadane won ho na wokoso eye adekro no a na wokase wowo hom kronkron no eno ese okura hwe edie ena ekoso wosane eba adekro no a eti se Israel ema no na wope ohene a ohini ebetumi adi won so na wama won ayeti se amorifo ene amalekifo no ene filistifo no
Do you know
Munim Emma se ayam from swo se moshe slacks? Munim se Munim se ayam from swo se mutika mutini anwa na. munim sɛ ɛyɛ mfomsoɔ owura sɛ wokɔ so ɛnom tawa na woyɛ deɛ woyɛ munim sɛ ɛyɛ mfomsoɔ sɛ wonyɛ ekunu ɛma wo fie woyere enya abufuo kakra na wapam wo afiri ɛpono no ano na woka sɛ ane enhyiranka wakoma ɔdɔfoɔ Besani aba munim mo ebede ena obetumi ahwe onyankopon fie so ebra wontumi eni wa wo fie so sa aye no krepa munim onuaba se wukunu enye wukunu nkoa emom oye osudifo onyankopon ena o kaasa efise enye okunu no ena wodada no oba no ena wodada no na mo asenkafo no mo bekoso aye ema ahwefo ene asenkafo ewo mo asori mu yenim se onyankopon asem ebu no fo mo bekoso edisa edin eja oba ene hom kronkron aye ejuma ewo ensuo mu asubo mu ebra atresem kitikiti ba kon eni ho ema sa ewo twere kronkron no mu epese osofu peni ana se obi fufuro enkyere me baabi a wobo obi asu ewo twere kronkron no mu pen a ewo di eja oba hom kronkron me pese obi enkyere me obiara wobo no asu ekwan bia so eka yesu edin ho emom na yohane de no wa mo asu wobo won asu ebra wogidi se oba nenso na wonim de eye ono a nenso ebra womunu sa pe na esese woba ema wobo won asu bio ewo yesu kristo din mu me pese obi me bibisa assemblies of god asenkafo afoforo no baptist presbyterian bibia warin ye won kasa emfa ho de pese me hunu twresem no na afei me ye enye traso ohu afei mabodam madwene asei me ye bodam ni efise me bo modern aka no kre no akyeremu no nti afei eno ye no kware enuanom se onipa etu ne ho ema onyankopon a wetu ne ho ama adie bia ani bibia wo yiwu asinchen wo ye abode esononko dodo ena wafre won kakra bi ena wayi ani enkofo pi ena wafre won hunya ofre wakomo ewo wakoma mu ani megidi se onyankopon edomi megidi se oye sa nenso onuaberema se obekira akọ akirikiri se wona aka no efise saada no obeba ho embo aka se ewurade matu awomone ewo udin mu maye bibia eka ho ewo udin mu maye ayarisa sompi maka asempa no matu awomone na yesu aka se firi hako minim wompo nya atumuni eye de oye maja no apede adenti ena enipa entumi enhu afei minim sɛ ɛno etwitwiri na menyɛ menkyerɛ sɛ ɛnhaw menkyerɛ sɛ ɛnyɛ saa kwan no so nanso onuabarima me ɛyɛ mete sɛ yɛwɔ awieyɛ berɛ mu na onyankopɔn ɛfa ɛmma abaye mu ɛde wɔn agyinagyina berɛ bi ɛwɔ asafo no mu ɛwɔ kristo nipadua no mu ɛne afei ɔmfa bebree ɛnkɔmu hɔ meyɛka ɛno akyerɛ mu mfitiaseɛ yi moka sɛ ɛyɛ ɛbɛyɛ nnipa bebree nanso na ɔwɔ mfirinhyia mpem nsia a ɔde ɛyi afiri mu ɛnso mɔnkae owusɔreɛ no ba na wahwim yɛn ɛne wɔn wɔ mu kakraa bi hwɛ wodeɛ hwehwɛ wɔn nkwagyeɛ ɛntɛm so hwɛ wo mu na hunu deɛ ɛyɛ mfomsoɔ wohu hwɛ ɛno ɛne asɛm no menim sɛ ɛno ɛɛden nanso onuabarima ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ onyankopɔn ɛnokorɛ abayɛ ɛsɛ sɛ yɛdɛre ma onyankopɔn ɛsɛ sɛ yɛkɔ awia ne anadwo ɛnsɛ sɛ biribia si yɛn kwan na ɛsɛ sɛ yɛyɛ dɛɛdɛ na yɛsɔ ani na yɛntiri mu ayɛ mmerɛ na yɛasɛ kristo ɛwɔ yɛn abrabɔ mu ɛyɛ da bia abrabɔ yesu kaa sɛ monwene ewuram sukooko ho sɛnea ɛnyini ɛnyɛ adwuma na ɛnto asaawa nanso meka kyerɛ mo sɛ salomo wɔ n'animuonyam nyinaa mu no wanhyehyɛ ne ho te saa salomo na ɔwɔ ntaadeɛ a wɔde animuonyam silk ɛne paneɛ adi dwuma ɛne nnoɔma nanso ɛno anyɛ eno enye die na okasa fa ho se die ebeye na sukoko enyini no na esese eye ejuma awia ene anajo edie na mopese moba soro ha e wo santene ketoa no awieye edigie se ebeye din se wo begi atrene fo enkwa ehe ena odiboniye ni eno ene anye ni ni ene amumuye fo onipa oti asem no na opo se obe nanti mu afei edie ena yebeye wahu afei eno yei eye sese yei ene ye asafo ye wo ebia ahohwo enan anase num ewo ye ntem nanso yei ni asafo no me kirekire mu yei ya kire agu ahoma so mepese enipa otie ahoma no so no ekai se yei ekoma masafo wo nipa a wo wo abonten no ye bo moden enam ojuo so aka akire won se wo betena ho baabi a wo betumi akrokro won e wo won nufusuo adwene no mu nanso se eba se wo de nokre pa no eto ho a moma yemfa eno ento fom abaye wo de won ejina jina bre baabi a wo jina na kire me baabi a wo jina Onyankopon enam adi Yesu efre ne ma agina enjen ensese woka asem ba akofa ho uhunu bibia esiye ode ne ma agina gina bre osiesie no pepepe ode sa no ma kro no a owo tumi kro no amu nasem eyete se obofo pani eye pa wogye oba no abayen ode no si gina bre a ekro otena ho osesa ne ntade osesa na husuo Jano eye afashe okanse yei eye meba efri ene ekro ono ene amrado ono ene sudifo ono ene ohwe majapade nyina so de mi won nyina eye ne dia eno eye nokre afi yebetumi akọ akire sa ela ela elohim elohim ye baabi a otene ho ase na afi ye fa yehuwa mu de oyie bibi no odi tumi ema Nipa ewo asase so den na ye twen agye adi yi no asase no esi apimi moma yenko so na yenkenkan ni nyina eye oyiye eto ho se obefa ye abaye mu onam ono a se de nipa aniso etie na wayi aye na wayi na dom ani mu nyam aye edie ani na dom wo akire ansana Ebra na onye eja na dom ne do oyee ne ho abofra na wayiye ato ho ama abaye se emma na wayi na dom ani mu nyam aye uhu ono ani mu ena waye yen aniso enam ono ono onipa no odofo a ani kristo Sen ena waye yen aniso onam ne so sen ena yeko nimu ye nam honhom ba ko so oboye nyina asu ekọ nimu muntie onu amu ena yenya ogie yenya ogie a enam ono nimoja aso boni fache be o n e Ebe den na obetumi aka enyito ho ho asem se onyankopon aka to ho na watena ase gise bone ho empata ewo baabi adentra dabia wo ye mfomso dabia wo ye de enye nanso se wo wo fofo a obarima na ase oba se wo ye mfomso no pe a onyankopon enim se udi yawo ewo ho obegina Omampeni Roosevelt anase obi foforo anim na waka se mayamfom soo Onyankopon fa cheme e wo saa adie yi ho aden na eho ene baabi a emoja empata no ewo munhye ne nsom saa be o e odiboniye ni eye odiboniye ni onya bone emom asafo no eye bone woye ade a enye onya adwene a enye esusuye bone enya ahunim wo wo so ete se abofra kuma a onante osua se obenante e onim se ne a obenante yi efise oye abarima kuma nanso yewo ensebia eba fom se yen eso ye mu na yehihim na okase tu anamoye okwan ye so oba ɔmfa yɛn na ɔntwa yɛn to ɛsiane sɛ yɛayɛ mfomsuo nti ɔnhwe yɛn ɛnkɔ owuo mu ɛsiane sɛ yɛbɔ mmɔden ananti nti ɔdɔ yɛn sɛ yɛdɔ yɛn ma no agya agya paa ɛnhwe n'abɔfra sɛ ɔbɔ mmɔden ananti ananteɛ sɛ ɔhwe ase ɛfam a ɔde nsa kɛseɛ a ahoɔden wɔ mu ɛba fam na wamane so akɔ soro ɔde nsa mmienu ɛsɔ ne mu ɔka sɛ yei ɛne ɛkwan a ɛsɛ sɛ woyɛ no so ɔba nante te sɛ yi saa kwan ne so ɛna onyankopɔn ɛyɛ n'asafo ɔba fam na ɔsɔ ne mu ɛwɔ n'abasa so ɔfa no kɔ soro na ɔka sɛ nante te sɛ yi ɔba ɛha ɛnyɛ ɛnka ne saa ka ne te sɛ yi afei memfa ho ɛne deɛ asafo no ka deɛ yei ɛka deɛ sɛɛ ɛka wodeɛ ka ne te sɛ yi yei ne no sɛ masɛm ɛka saa wodeɛ ɛne no ɛntena ɛne no ɛnante ɛne no ɛnante ɛnha wo ho deɛ obi aka ɛne no ɛnante nante te sɛ yi yei ɛne ɛkwan a wotutu w'anam ɔ yɛn bɔne ɔdɔ ɛmpata ɛma yɛn bɔne anaasɛ yɛnya akwanya da sɛnea yɛbɛtumi ato sekyɛ ɛwɔ saa ɛnsɛm no soɔ sɛdeɛ n'adom bebree no ɛteɛ ɛno mu na ɔno ɔmaa no ɛboro so ɛdeɛn ɛne ɛboro so me baabi a ɔmaa no ɛboro so dodoɔ a aboa ano ɔmaa no ɛboro so ɛmaa yɛn nyansa ɛne nimdeɛ nyinaa mu nimdeɛ nyansa nyinaa wama no aboro so ama yɛn ɔde nyansa nyinaa ɛnyɛ wiase deɛ wiase nyansa ɛyɛ nkwaseasɛm ɛma no na onyankopɔn nyansa ɛyɛ nkwaseasɛm ɛma wiase ɛte sɛ awia ɛne anadwo ɔbaako ɛne ɔfoforɔ ɛnkɔpɛ mmom sɛ owia ɛfiri aseɛ pue na adekyeɛ ba a anadwo ɛdwane firi biaeɛ ɛkɔ biaeɛ na sɛ asɛmpa hann no ɛfiri aseɛ ɛba mu a ewiase nnoɔma nyinaa ɛfiri aseɛ dwane na ɛdeɛ ɛna ɛyɛ ɔma owia ɛboro so ɛwɔ ne mma so wɔ nante honhom no mu onyankopɔn honhom no ɛna ɛdi kan ɔma n'adom no boro so ɛwɔ nimdeɛ nyinaa mu ɛne nyansa ɛnteaseɛ ɛne aniteɛ ɛde hunu sɛnea wɔ nanteɛ woahu sɛ ɛyɛ mfomsoɔ ɛne ɛhwɛ yie ɛwɔ deɛ woyɛ ho sɛnea wo sɛ ɛyɛ mfomsoɔ a hwɛ yie sɛnea wobɛn no mpo nimdeɛ ɛmɛn no koraa hwɛ yie paa sɛ wonim sɛnea wobɛn no yɛ nyansafoɔ sɛ ɔwɔ bɔkɔɔ sɛ aburuburo ɛno ɛne deɛ yesu ɛkaeɛ yeinom ɛyɛ agudeɛ namfonom yɛbɛtumi atena ho da biaa wɔnyɛ nwanwa anaa nimdeɛ nyansa ɔmaa no boro so maa yɛn ɔhwie guuɛ ɛnyɛ sɛ ɔmaa yɛn atene ma mmom ɔsaa sofi ma dɛndɛn ɛna ɔgu so ɛto ne saa ɔmaa no ɛboro so maa yɛn nyansa a nimdeɛ ka ho ɛfiri n'adom mu adom nwanwasoɔ sɛnea nnyegyeɛ no ɛyɛ dɛ ɛfa afei ɔmaa no ɛboro so ɛmaa yɛn nyansa nimdeɛ nyinaa mu na ɔmaa yɛhunu ne pɛ ahuntasɛm hwan nom ɛna ɔrekasa kyerɛ wɔn asɔrefakuo anaa mepamokyɛw me nuanom monnwene sɛ merebrɛ mo asɔrefakuo ase menyɛ merebɔ mmɔden aka kyerɛ mo sɛ na ɛyɛ mfomsoɔ adeɛ ɛfiri mfitiaseɛ yesu kaa sɛ monkɔka asɛmpa no yɛkɔe ɛne yɛkɔtee asɔrefakuo ɛno ɛne deɛ nti yɛanya no yɛdi onipa nyansaa akyi sɛ anka Calvin ɛbɛtumi asɔre a adɛn ɛnkyɛree mekɔgyinaa onipa kɛseɛ bi ɛda mena ho obi a ɔma mmara asetim na mesusuu sɛ sɛdeɛ na ɔyɛ nipa kɛseɛ ɛfa na ɔyɛ ɛyɛ ɔno menyɛ na ɛyɛ John Wesley na mesusuu sɛ John Wesley bɛtumi asɔre afiri saa damena yi mu ɛnɛ a na woahunu n'asafo no ɛtebea a anka wɔbɛdi yaw ɛwɔ ne din ho na John Wesley ɛyɛ nyamesomni gyasenama a watuo sɛdeɛ na ɔfrɛ no John Wesley na ɔyɛ onipa kronkron a ɔgyee onyankopɔn adiiɛ na ɔnante n'anammɔn akyi nanso John ewuo echi no woka se ye beti asori ama John se de ebenya asori na ya fre no Methodist asafo isane ne nhyehye ya eda ahote a eye adom dwumadie a etoso mienu no ho afei wote asori na enei za asori ma no epubi bia John Wesley ejina maaye John Wesley ekanya nkoma ayaresa ho asem John Wesley na oji ho honhun mu esubodi John Wesley ejie achede ni nyina edie ebra esane baaye Johanne Wesley Martin Luther sa emarima kese no mu pii eka kasa foforo e na okyere ase na ene obeka kasa foforo e wo Methodist asori ana Luther asori mu wo be pia wo afa epunu mu apue ejie e na ekoso wo bre bi mu a anka esese wo di emma no ejie gina bre bi Ejie ena ekoso wa fabri bi foforo aye emma esane se won nim onyankopon ahun tasem no nti na won hunu no da enam asofo entite bia so moma menkinka bibi enkyere mu ne nyina aye na ne nyina aye moma yemue metwere bibi ewa ha moma aye hwehwe senior paulo afi eha enkransem yi kirekirefo no enie moma yenko asomafo no enuma etinkron yi mu enum simakakra Muntie senior Paulo enya adisemi de siye bia afei wo asomafo no enuma etinkro yefri ase ekenkan etisei ye eye kwesiada suku etuafo oku enti adenti ena yenye adenti ena yenkenkan momame enhunu se ebre etiame a na solo awo daso ehumi ehune huna o sa yuda ni timo demfo a ne hwene akoa eni so hye ni no ene okum homi egu awurade asuafo so no ekọ osofo pani enchen na okosere ne enchen enwoma se ode ko damasco akọ chia dan mu na se ohunu nipa bia meko akọ hwehwe won se metuni ehunu won a abarima Dear Maye Wong, Wong, Sir Anka, met me a Huonga. Nan so, now where you know at to her. Bad day and open, Sir Corin Sandy Penny Noa, or war a former home, when you know and to her Emma and Qua. A bad day and open, Sir Sir, dear Onanti and Montesonoa, Wong Cassan and Honum Puno. A bad day and open, Sir. Enchiakakra na woto ensa afreno asori emano emeyo nyankopon hutini wo enimonyamu no ha ebre ebe den ena obehu se onye eno ene ade a yennim nenso eno eye yen asede te sede opofuni ato na sew agu apumu na watwetwen oyi aponkyrene apata kotre ensuom anansi ani bibia eka ho nenso na emubi eye apata na onim ono de oto asa onu keke eno ani de yeye monhwe paulo kosre ne nchen enwoma se ode eko damasco akọ chia adan mu na se ohunu nipa bi sa jide kwan no mu a se waye marima o ana se ema o obeche chire won na ode won aba jerusalem unu abarima na oye basabasa pa na onamnam no eba se obeni damasco na empofri mu biribi ebe hyren etwa ne ho hyiae ena osofo bi eba ekwan no so dr ff jones na oka kire ne se uhia asofo entitea bi asu ehunu sesei oba na megidi se onyankopon ebetumi ede waye ejuma anka eno enye twere se mo a ebe se adebone se obekenkan no tisa ana afei eno eye entiasie kakra menka sa se agudi eno eye yen eno eye ntiasie kakra sede ye nya firi emu enei munim wo maame na oye oba papa mejili se obeye osenkani papa munhwe de siye na onamnam no obeni damasco na mpofri mu biribi ebe hyren etwa ne ho ehiae han ifri ase nyankoma mu han bia efri soro na ohwe fom ena oti eni bia eka kire ne se so aden ena wota me na oka se eye wo hwan a ewrade na ewrade eka kire ne se meni yesu a wota mo no na edin ema wo se wo beto okafo opoma ano dade ekotie na ne ho wo soe na ne ho dwiri no na oka se ewrade edie ena wo hwehwe me se menye na awurade eka kire ne se sori na ko kro no mu na obeka wo ye sese wo ye na emerima no ene ne koy na wo koy na wo hunu obarima bi anania ewo efom ho a onya aniswade hu ne nyina eye nyankoma na opani sword sa opani no anania yi enya aniswade hunu ewo ni fie na oy da oyɛ odifo ewo ni fie ebo mpaye ena onya aniswade hunu ono ewurade akasa kire no na oka sɛ obarima bi efiri kwan no so no wa eba nani afira sɛ apan na ne din de Saul oyɛ Saul a ofiri Tarsus oka sɛ ewurade mate enoma akɛse pii ensoma me me yɛ nipa ketoa ensoma me sɛ me nkɔhwehwɛ no oka sɛ nanso hwɛ ɔnam ne kwan so ɛkɔ no miyi aniswade hunu ɛkyerɛ no miyi me ho ɛkyerɛ no ɛwɔ ogyafa dum mu mebɔ no anifira sɛ deɛ obetumi ayɛ na ɛsɛ sɛ mebɔ no anifira na metete ne mu ansana matumi ayɛ biribi afiri ne mu hwɛ na ɛsɛ sɛ metete ne nyame som mu nimdeɛ nyinaa afiri ne mu munim na ɔyɛ na ɔyɛ nnipa kɛseɛ ɛwɔ saa asɔre mu baako ɛwɔ soro hɔ na ɔwɔ apɔdin ahodoɔ bebree na ɔhia sɛ ɔbɛsiesie ne ho ɛwɔ biribiara mu nanso ɔka sɛ deɛ na ɛsɛ sɛ meyɛ ɛne sɛ meyi ne nyinaa afiri ne mu ɛno ɛne adeɛ no na ɛnyɛ wode pii ɛhyɛ ne mu mo uyi afiri ne mu nsusu sɛ ɛno ɛne ade a ɛha yɛn asɔfoɔ bebree ɛnɛ ɔyi afiri wo mu baabi a onyankopɔn bɛtumi ɛde hom kronkron no ahyɛ wo mu yi firi mu ɛhɔ ɔka sɛ ɔno na ɔka sɛ awurade nanso yeye saa onipa yi ho ehu ɔka sɛ nanso hwɛ ɔbɔ mpaeɛ afei wobɛfa abɔnten bi so na wobɛba asutire bi ho wodeɛ fa saa asutire no ho ɛwɔ benkum so na kɔ fam efie fitaa bi ɛwɔ hɔ foro kɔ soro na bɔ ɛpono no mu ɔda ɛdan kɛseɛ bi mu ɛhɔ ne baabi a wonyaa no fa wo nsa ɛto ne so fa no kɔ damasko nsuo no mu na bɔ no asu ɛwɔ yesu din mu ɛfiri sɛ meka deɛ mebɛyɛ akyerɛ mo obehunu amane pii ama me efiri sɛ ɔno ɛne me somafoɔ ɛde ma amaamamufoɔ no amen ɛyɛ afei montwɛn sima awurade afei nsusuɛ bɛn ɛna memfa ma meka kyerɛ mo deɛ moma yɛnyɛ moma yɛnkenkan galatifoɔ na yɛnhwɛ ɛti a ɛtɔ so akyire pɛɛ moma yɛnhwɛ galatifoɔ ɛti baako na yɛmfiri aseɛ ɛwɔ nyiyimu edu na yɛnhwɛ nsusuɛ a Paul enyaaye asofo entiteye bia ben ena hwansa ena odigu ne so ena oh de ekoso enyina galatifo etibaako se yense ebre moma yemfri ase emfa na gen sakira eho nyimu edu na afe enipa ena mepese metwetwe won eba mafa na onyankopon ana se mehwehwe se meso enipa ni se medaso meso enipa ni a ene ye menye kristo akwa Oh me moma menka biribi kakra ewa ha ansa galatifo eti baako momfa eti engotwe no dodo sen ena munim se paul ena ene obaako a oma wo bo sankrofo no asu ebio ewo yesu din mu asomafo eti dunkron nokre oye sa moma yemfa esoro ha kakra bi enyimu engotwe mpo se ye anase obofuo bi efiri soro ba ebeka asempa fufuro bi ekyere mo eka de ye ka kyere mo no ho a enome enka no ehe ena wo benya asempa yi po enyimu enkron no se de ye ka no kane no sa na me ka bio se obi ka asempa fufuro bi ekyere mo eka de mo tie ye no ho a mo gi ye no a enome enka no Se oyɛ ɔsɔfo panyin, sɛ oyɛ bishop, sɛ oyɛ ɔhwɛfoɔ panyin, sɛ oyɛ doctor, sɛ ɛne sɛ deɛ oyɛ bia, sɛ wanka ensuo mu asubɔ ɛwɔ Yesu Kristo din mu a, hom kronkron mu asubɔ no a, wanka sɛ wɔde akyɛdeɛ no asane aba, Kristo mayɛ no, saa ɛnome yi nyinaa, ɛnome ɛnka no, sɛ ɔbɔ mmɔden ɛfa saa asɛm yi mu bia ɛwɔ ha na ɔka sɛ ɛyɛ da foforɔ ɛdeɛ a. Na ɔde to nsusuɛ foforɔ bi a yɛsuaɛ ɛwɔ asɔfoɔ ntetea bia no ho a ɛnome ɛnka no moma yɛnkɔ so nkenkan hwɛ sɛnea paul ɛnyaa no hwɛ sɛnea deɛ mebɔ mmɔden sɛ mɛka kyerɛ mo anɔpɛ yi na afei ɛnipa ɛna mepɛ sɛ metwetwe ɛnipa ɛba mafa anaasɛ onyankopɔn a anaasɛ mehwehwɛ sɛ mesɔ ɛnipa ani sɛ meda so mesɔ ɛnipa ani a ɛneɛ menyɛ kristo akoa ɛbɛyɛ dɛn ɛna mɛhwɛ biribi kwan ɛbɛyɛ dɛn ɛna onipa a ɔdɔ onyankopɔn ɛbɛtumi ɛne ɔsɛmpakani titiriw ɛbɛhwɛ ayɛ biribi gye sɛ onipa tan no nipa ɛbɛtane wo ɛyɛ ɔkaa sɛ yesu kaa sɛ sɛ wɔfrɛ me me efiewura no efiewura me Mene owura no mo nyina mo mu kɛseɛ no mene ɔbaako a metumi yɛ nsɛnkyerɛnneɛ bebree na mede hom kronkron no ɛyɛ bebree ɛsene mo nyina ɛfiri sɛ mewɔ ɛmayɛ no ɛwɔ mimu na sɛ wɔafrɛ me Beelzebub a dodoɔ ahe ɛna wɔbɛfrɛ mo nanso ɔkaa sɛ monwenwene deɛ mobɛka ho ɛfiri sɛ ɛnyɛ mo ɛna mobɛka sa ɛbɛyɛ agya no a ɔte mu mu no ɔno ɛna ɔbɛkasa saa berɛ no mo deɛ mo ne asɛm no ɛntena yie na ɔno ɛberɛ a ɔtwerɛ nwoma no wieɛ no ɔkaa sɛ onipa biara a ɔbɛyi asɛm baako ɛfiri saa ɛnwoma yi mu anaasɛ ɔde asɛm baako ɛbɛka ho no wɔbɛyi ɔno ara afiri nkwa nwoma no mu ama ɔno onyankopɔn ɛmmoa yɛn sɛ yɛne no ɛbɛtena yie afei ɛyiyi mu a ɛdi soɔ no moma menkenkan seesei ntɛm so seesei aa nanso medi adanseɛ ɛne sɛ mede wo ɛkɔ atemmu wɔ mu medi mo adanseɛ anuanom sɛ asɛm pa a mekaeɛ no ɛnte sɛ nnipa deɛ afei menyɛ methodist baptist presbyterian anaasɛ pentecosti ɛnyɛ nnipa deɛ anaa ɛnyɛ ɛfiri sɛ ɛnyɛ nnipa nkyɛn ɛna megyee no anaasɛ wɔamfa ankyerɛkyerɛ me maanya amfiri nnipa nkyɛn ɛnyɛ asɔfoɔ nteteɛ bia biaa ɛnyɛ dɔkota biaa ɛnyɛ adesuam ɛnyɛ nwomasua sukuu biaa mu maanya no saa kwan no so wɔankyerɛkyerɛ me saa kwan no so maahunu no saa kwan no so amma me nkyɛn saa kwan no so ɛneɛ ɛyɛ dɛn ɛna ɛbaaeɛ paulo wɔamfa ankyerɛkyerɛ me mmom menam yesu kristo adiyie mu ɛberɛ a kristo ɛyi ne ho adi kyerɛɛ me no sɛ na ɔyɛ onyankopɔn ba no ɛberɛ a saa ogya fadum no ɛtɔɔ me so saa ɛda no mekaa sɛ wan ne ho awurade ɔkaa sɛ mene yesu afei mebɛkyerɛ mo deɛ ɛtoo no afei seesei a sɛ obi nya suahunu a wɔbɛpɛ sɛ wɔbɛma no mfirinhyia edu de asua hela na mfirinhyia edu aka ho de asua biribi foforɔ na ɛbɛduru saa berɛ no na wasa monhwɛ maanya amfiri nnipa nkyɛn nanso wɔankyerɛkyerɛ me mmom menam yesu kristo adiyie so na moate abrabɔ a akane no na mebɔ no wɔ yudafoɔ ɛsom mu na meyɛ dɔkota kɛseɛ abarimaa na mewɔ wɔkyerɛkyerɛ no ɛwɔ gamaliel ɛnan ase ɔkyerɛkyerɛfoɔ kunii a na wɔwɔ no wɔ asase no so dodoɔ sɛn ɛna monim sɛ na gamaliel ɛyɛ ɔkyerɛkyerɛni kɛseɛ akyerɛkyerɛfoɔ akunni no mu baako aane owura me yudafoɔ ɛsom no abarimaa na mewɔ me nim sɛnea wɔka asomafoɔ gyidie no ɛne saa ɛnoɔma no nyinaa muhu menim sɛnea wɔka anɔpa mpaeɛ no nyinaa na wɔhyira nnipa no wohu sɛdeɛ metaataa onyankopɔn asafo ɛmaa no boro soɔ na mesɛe wɔn sɛdeɛ mebɔɔ mmɔden ɛsii saa kronkron amunimunifoɔ no ɛkwan wohu na menya nkɔsoɔ yudafoɔ ɛsom no mu na meyɛ nnipa kɛseɛ abarimaa mepa a menya nkɔsoɔ mekyerɛɛ wɔn sɛ mɛtumi abobɔ wɔn agu fam ɛfiri sɛ mekum stefano ɛne nnoɔma bebree na meyɛɛ hwɛ deɛ meyɛɛ sɛdeɛ metaataa wɔn ɛmaa no ɛboro soɔ menya nkɔsoɔ yudafoɔ ɛsom mu ɛkyɛne matipɛnfoɔ bebree mabusua mu na mebɔ agyanom atetesɛm ho ɛmmɔden bebree ɛmaa no ɛtraa so afei monkae ɛnyɛ onyankopɔn asɛm mu agyanom atetesɛm mu asɔre atetesɛm mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu mesusu sɛ na meyɛ methodist ɛsi aseɛ na meyɛ baptist ɛsi aseɛ na meyɛ pentecosti ɛsi aseɛ oo woyɛ mepɛ sɛ meyɛ onyankopɔn ɛsi aseɛ aane ɛne no wohu ne nyinaa yɛ magyanom atetesɛm mmom ɛberɛ a ɛsɔɔ onyankopɔn ani woo paul ɛha ɛna waba deɛ ɔyii me afiri me maame yam deɛ ɔde me ɛbaa wiase yi mu na ɔnam n'adom so afrɛ me se obeda ne ba edi ni mu eye dien om konkon no a owo mi mu no e so onyankopon ani se oyi mi de oyi mi efri mi na yem na o ma mi oba a eye hom konkon no e wo honhom ti dia mu e wo mi mu se obeda ne hu adi mi mu o me 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 gidi se me pese me tiam kakra hwe mame enka enkyrew onu aberema ebra e so onyankopon ani no. Oh, hallelujah. Ebra, e so onyankopon ani no. Eja korinseni, mame, onyankopon enhyaw. Mama, menka hwee entiaw, emom, mame a, onnim hwee efa onyankopon ho. Esi se adanko enim efa asukotwea mpaboa ho. Na eja wabronsa eda montene so. Na minim paboa medibe kosuku na etimie tintin egumi komu na obia etane me esanse na meye Kentucky ni ewo Indiana henti na senia oh senia ebon pa ne so eso onyankopon ani amen eso onyankopon ani di oyi mi free be ma mi yam se obeda ni ba adi ni mu se me meye asem no sofo a me ne no ebetna te na me kire ani so adi unu ani sentremie ani anwanwade ani tumide yo na oh me won wo die o kasa fa ho no eso onyankopon ani se obeye sa se muntie ni ye se mumfa enyimu dunsia no sese se obeda ne ba no adi mi mu se menka ne ho asem ewo amanaman no entem ehwa mene asore no antu agina manko osofu panin bia hoda anko bisa no de sese me ye manko honam ani moja bia hoda ekuo bia ho anase bibia etisa mene won anya bibia ye da mene honam ani moja antu agina nenso manko Jerusalem anko asofu okronkron akese ani agyanom kronkron no ho ani saafo no enyina na okanse afi munim mina ani suade hunu de na esese meye efa ho mehunu enhyira urade yesu no ewo anisuade hunu mu oka se wu puefri ha wu edien wu amuna muni kronkron eye edien na atowo da bi na mewo abodi no nyina bi emfitiase no minya na Paul eka wa ha metumi akyerem wo tresem no mu se oka se esese ne yure efri bi bia osuaye na ombu ne hwe sɛdeɛ obehunu Kristo no oh nenso manko esuafo no a wodi manim no enkyɛn ɛwɔ Jerusalem embo mekɔ Arabia na medane me ho bio ɛkɔ Damasco na emfinhyia mensa akyiri no mekɔ Jerusalem ɛkɔ hunu Petro na metena ne nkyɛn ɛna dunum na ebra ye kinkan ko no yehunu se ono ene osomafo petru na wonhunu wonho da ewa abrabo mu na wonnim wonho na wonhunu wonho da nenso ebra wo shia ye no na wo ka asempa kro no a God's got a school yes onyankopon wo suku wahu ane petru nie osori jina pentecoste da no okan se mon sakra mo adwene munyina ema wommo mo asu ewo yesu kristo din mu ema mo bone fache mo benya hon kronkron achede no filipo kan se o senia ye eya ni mo nyam efa esese me nso me ye biribi me ko menya ofre e ko samaria okɔ ho na okodi adanse ewa abonten so de edi kan oyarefo bi e bai ode ne nsa egu ne so na ofrasie ehurihuri e na onante ententem oka se ani mo nyam enka onyankopon ye nie ofrasie eya nhye mu kɛse bi oka se munyina munhia hom kronkron no oka se ede ene sese moye esese wobɔ mo asu ewo yesu din mu enti ofa won nyina epue ene obɔ won won nyina asu ewo yesu din mu oka se braha petro fa wonsa egu won so sesei na wonya hom kronkron no petro ɔkɔ Kornelio fie ɛkwankorɔ no ara so. Paulo na ɔnhunu no da anaasɛ ɔntee hwee ɛmfaa ne ho, nanso ɔfaa Efeso atifi fam na ɔkɔhunuu asuafoɔ binom. Ɔhunu Baptist ɔsɛnkafoɔ bi na ɛyɛ Apollo mmaranimfoɔ bi a na wasakyera. Ni tifo nimdifo ofa apam dada no na ode kyerɛ sɛ Yesu no ene onyankopɔn ba no ani owura na oye nipa nani atee na wɔteatea mu na wani agye twerɛ kronkron no eka saa monkenkan asomafo no enwuma eti dun wɔtwe ene dunkron no na monhwɛ sɛ eno enye no kra na won ani agye wɔ sa e wɔ honhom no mu na wo tumrika ehia munim. Paul eka se, nenso, mujidi yeno, munya ahum kronkron ana. Na eko amamo Baptist enu anomo a, mubo mwadi enunu enumu ewura enipano eminimu. Na muka se, kane hela ankasa no eka se, munya ahum kronkron no ebra, ana se, ebra mujidi yeno.
I challenge you to bring me the.
Medi akansie ebre mo se momfa hela no emre me. Me wo kane hela ankasa no ewo me ho. Me wo Aramaic enso. Ani Hebrew no enso. Wo mu biara ekase. Mo jidi ye no. Munya hom kronkron no ana. Mo nam jidi eso anya nkwaje. Eno ani mu jidi a ewo onyankopon mu moja no ekoso etimo ho efri bone ho efri se ebo afode moja no enye mo nkwa moja no ekoso etimo ho sen ena woje wo nkwa wonam jidi so ena woje wo nkwa na enam onyankopon nimu a onim da so ena ofre wo waje wo nkwa na moja no eye mpata ekoso a ema wo hote na afei wonam honhom ba akoso ena wabo wasu ekɔ hom kronkron no mu akɔ ajidifo ayonkofa no mu na akɔ hom kronkron no ayonkofa no mu na honhom no edi ukan eye nsɛnkyerɛnne anwanwadeɛ montwɛn ye baso ye twɛn biribi akakakra bi ye bedru so mewɔ anidasoɔ sɛ ye bɛyɛ sɛ etie bia meka kyerɛ mo sɛ momfrɛ me saa ebre ente saa na eba sɛ mehwɛ eye asɛm kakra ana sɛ mienu bio aka ho eye kakra bio eka ho enkwagye yi ewɔ ho ekosi ebre ben enkwagye ben no no efri asori ekɔ asori ana efri sɛ moma yemwe enkɔ hebrewfo eti enkron yi mu du baako sima kakra eye hwɛ sɛ ekosi ebre ben eye sima kakra mumwe enkɔ hebrewfo emuma no na moma yenhwɛ sɛ enkwagye yi ekosi ebre ben hwɛ de enkwagye yi etie moma yenkenkan sese hebrewfo eti enkron yi mu du baako nanso Kristo a ɔba sɛ ɛnepa a ɛbɛba no ho sɔfopani ɛnam ntomadan a ɛso na ɛyɛ pɛ ɛkyɛn soɔ a wamfa ɛnsa ansie ɛne sɛ afei yei ɛyɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ Paul korɔ no a hwɛ ɛmfiri adebɔ mu adebɔ yi mu nanso ɛnyɛ mmirekyie anaasɛ anantwie ma mmogya mmom ɔno ara ne mmogya so ɛna ɔnam ɛkɔɔ prɛko dodoɔ sɛn prɛko kronkronbea konya a ɔgyeɛ naawɔtwe ɔgyeɛ ɛkɔpem ɔhyew bɔ a ɛtɔ soɔ sɛn ɛna ɛteɛ daa ɔgyeɛ ɛmaa yɛn asɛm daa aseɛ kyerɛ sɛn wɔ kristo mu akyerɛ yi a megyidiiɛ no onipa biara ɛntumi ɛmfrɛ yesu kristo gye sɛ ɔnam hom kronkron no nko ara so na saa enti nnipa ahodoɔ mmiɛnsa ɛna ɛwɔ hɔ wɔn a wɔnyɛ nnie wɔn a asɛ wɔgyidie ɛna agyidifoɔ nanso wɔn a wɔagyeadie ɛkɔ daa ɛnkwa mu no wɔkɔ adi hɔ momfa ntomadan dadaa no ɛdeɛn ɛna ɛdi kan a wɔyɛɛyɛ wɔkɔ adi hɔ amaamaa mu ni no deɛ ɛtɔ so na ɛyɛ kɔbere mfrafraeɛ afɔrebukyi a baabi a wɔhohoro afɔrebɔdeɛ no ho ɛwɔ kodoɔ no mu deɛ ɛtɔ soɔ na ɛyɛ sɛ wɔrekum afɔrebɔdeɛ no ɛne wɔrepete mogya no ɛwɔ afɔrebukyi ano so afei afe biara prɛko Aaron a wasra no enwo o wadi edie wadi Sharon enhwirei sradi hwam wadi aboden wa sradi hwam ewo mu ohwiegu ne tiri mu na isane eba form ebegu na taadia no monhwe senia oberima yi ekosa twamutam no achi afi bia preko odi ahumobro edwa no so mmoja no na odine poma eko mu eko jano oho ebra wokofa he no na agu nhwire na aso aba poma dada bia na wakura ebeye emfinchia aduanan ewo esre so a wodi eto sa kronkron bia ho no monhwe ebra wofa sa apam no moja no na wasra no enwo na ohye atade a adoma enketo a ewo so ewo mu atoa aba ena adoma na saa oberima no esese onante ewo kwan bi so a ebiri bia obetu ne nan no na okọ etisei na otu nanamo a wo bose kronkron 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 my rade kronkron 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 my rade kronkron 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 my rade o me again ena make us afa ho yi Muntieno, Panam Tabernacle, Mwenya Mua Kwenya, Se Hom Konkono Esa o Nipa Mo Prekon, na wopfano se o ba eko nyan kupon abusye mua. Na ejano edinisi jina brebia. Na o dijumedie bi emano ewo ha. Edi she botaya o woma na bra bomma. Ana se di nyan kupon afreno ama. Esese ni nantie eye kronkron 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 ma erade. Kronkron. Kronkron kronkron oh esese wo dane wo ho ema sei na wo ye kronkron 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 my rade oh esese wo jide epanimfo eka aye no nyina edie sei nenso kronkron 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 my rade manasem enyi kan manenye bibia ewo ho amem anya atnaye ewo wakoma mu esese wo nantie ewo asem no mu eye Kronkron, kronkron, kronkron ma erade. Oh, se obe baha, meka ye achremo, ye be ye enshisheye, ye de wo aka, ye mkwono, obe ye nipakesye. Kronkron, kronkron, kronkron ma erade. Kronkron, kronkron, kronkron ma erade. Na wo koso, emfa de ubiya eka hon. Obe fresa, tepu yinom. Ye, yese, yese, ofufrono. Kronkron, Kronkron, kronkron ma erade. Wani etre kavari. Na bi bia niwa ebe si ukwain. Wa brabo nantie ankasano. Unam ohine kwantin pone so. Ah, wadi enwa. Esom buo asra uo. Eko kronkron mu. Kronkron bia. Amen. Nini na aye. Paul eka se enye onipa nchan ene onya aye efiye afi edie ena woka ye san akogaletifo yadisuan eno so wama ye ehunu nepe ehuntasem eno edie ene nepe wama nepe ehuntasem no adadi mo a mo twere no enyimu enkro no afi meye ne ntem na ye wieye efise ye ye akaakiri oh asem bia eye asamba akubia eye asenhia obetumi afa na wo ye ho tontrom obetumi atufom metumi obetumi afa ensem no mu baako afri ho na wo di akọ Genesis na wa ye ho tontrom na wo di call Exodus na wa ye ho tontrom bio obetumi e di akọ Leviticus na wa ye ho tontrom bio na ebra wo beduru adisem no na emu bia eye Yesu amen Ubetumi aye ho tromtrom dudu bia awope no ebe ye Yesu se wudru adisem a efise oka se mene de na mewo ho dada na mewo ho na meba mene David enhini ene na sini adechie ensonoma no mene alpha omega eno ne a ene ye ewo hela atwele ensentre ne no me firi a ekopem ye mene Mene adie nyina mu enyina eno eye nukure. Mene diena metiasye na miwu na miwui na metiasye dada mikura uwo ene asamado nsafwa. Oh me, adinyadie biara obefa ewo ha na ubefri asye aye no trontrom no. Ebeye trontrom ako Yesu mu. Afei eye kakra na afei yebe yebe jai ani. Edien ena ye twen afei edien ena mo jino wo enhia mu yo ase edien ene botaye no wiase esi apinie amadien edien ena topaye chairman no esensen ejie edien ena molecule ene atom no na oh ni nyina efade e ho mumue roman fo eti nwotwe no sima kakra edien ena etwen ama Edien ena yenum enyina etwen ama.
What's the time? Romans 8th chapter, and let's begin and read about the I'd say the
Ebre ben ene no. Roman 4 etin otwe no. Na moma yemfri ase enkenkan emfa ono. Oh, meka se enwotwe. Moma yemfri ase ewo enkron no. Yimu dunkron no. Na ye kenkan ewo ha pe na ama enye de pa eye nokre. Minimbebia moko ewo hono ni nyina ye Roman 4 eti enwotwe no mijiri se meye nokre sese a ani owura eti enwotwe no moma yemfrase ewo ha yimu du enwotwe no moma yemfrase ewo yimu du nan no efise dodo a onyankopon honhom edi won kan no wo ye onyankopon emma eye nokre efise mo anya akwaye honhom a ebema mo esuro bio Oh, mi hunu se metumi agyai mu a. Oh, se metumi agyai mu sese ya. Ni nyae hwi mu. Enye se megyai mu. Eye se ebi a obegyai mu. Mi woni mu sese hwe. Eye moka se. Eye se mi woni mu a. Afei mo Presbyterian fo e ka se. Ah, ye gidi sabre bia. Nenso mo bra e kire se mo nye sa. Jise mo nanti abrabo no a o nanti ye no mu mo gye asempa kro no a o kan ye no edi mo ka se ah baptist ka se no kwe me jida ahobambo edi na mupue na mo nom tawa na mo ko asase na ema etwa wontrinwi ekeka wanim na wo ye te se minnim de ekyre mo aba ekyre se Munyi nunni. Ebra me ka se mujidi nyankoma ayarisa edi. Oh, Dr. Jones e ka se na eyese na eno eye enda etwemu no. Afi mo nya atumfo edien e na ehamu. Wo abofra mo brofo a wadada wo. Woni asempa no entem eware kosi se ayre ho. Wasi egwanchen ewo ateche kwan bi so ewo bola bi a ehye so. Hunu de oka ye ewo ha se honhom biara e pae mu e ka se Yesu e ma ahonam mu no se se ya efri honhom bone no kre kronkron no ka se Yesu Kristo te se de ote e nura ene ene da apem de oka ye enura no o ye saa se se ote saa ebre bia wo de tie efri se mo anya akwae honhom a mo di besuro bio emom mo anya honhom a eye a Afi wafa wo se oba akyire no ni nyina aye wafa wo se oba akyire no wode wo asi gyina brebi afi wo beti ase afahye no akyire no na wode wo ahye ni badua no mu yie wo ye oba nokre oba ba se wo wo fufura wo ye saa eno ene wawo nanso sese wode wo asi gyina brebi yenya honhom a efri ehunu emom yenya honhom a yenya abaye honhom enumu ena yetiam se aba eja etrese menya nkopon ni nyinaaye honhom no a ene ye honhom edi adanse se ye nyankopon emma sen ena oye no woka se animunyam enka onyankopon haleluya emfa me ho meye onyankopon ba na pui na akoye enuo ma weye no Onyankopon honhom no ebeye onyankopon enyuma Yesu ka se de ogimi di no enyuma meye no ono nso ebeye wuhu se sa bobe yi epie na eso bobe abapia na ba kwa etoso no epie na eso efre pia na emfumso bi wo ho
wuhu
na eye asafo a ode ahye ho eye bobi a ode ahye ho eye onipa a ode no ahye ho se onipa bi ewo asorefeku bi mu na oka asorefeku bi eho na wo frɛ won ho kristo ni na wonim honhom kronkron no na wowo onyankopon tumi ene sa enoma yinum enyina afi se wupue ha na woyeti se sa enkropo a wabro nsa esan se woka kasa foforo nti mahunu ahomone se woka kasa foforo ani owura mahunu won se wo sa e wo honhun mu na wo teateamu na wo ano etwa ehuru ene bibia aka ene sa nyina mahunu sa me ye me nkasa emfa eno ho me kasa fa onyankopon honhom eho honhom no a ene ye honhom edi adanse se ye ye nyankopon ma na se afei ye ye emade a ye ye adidifo nyankopon adidifo ene kristo jonko adidifo se sa de a jise ye ne no ehuna mane na ye ne no enso wa hye yen animuonyam abom if we say mibu amane no se muntie ye oh se ye enye fa
for I reckon that the suffering of this present time
if we say mibu se se brei mu amane no se ye ntumi emfa entoto animuonyam a wo be yi no adie e wo ye mu no ho
for
if we say abode no ani egina e twen e frɛ ha e wo ketoa e wo asem ketoa bi e wo ho ano enkenkane ketoa bi abode e ye nokrɛ e wo hela mu abode no ani egina e twen abode no e twen onyankopon e ma no ahoyie edien ena bibia e twen abodie nyina etwen den onyankopon ema no ahoyie etwen se asafo no ebegina ne gina bre wan enana oye onyankopon ba no ebra adam ehe enana odi so asase no ono na odi asase so eye no kresa na onye ela ela elohim sabre no na oye yehowa wuhu eno ene mene nyankopon na maye enketua bi ewo mase na mama won tumi na ewo ahemman mu no tumi a eye won dia no ene asase no na na onipa ewo tumi ewo asase so na abodie nyina etwen onyankopon emma ahoyie no
we're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come and catch his waiting bride away. Oh, the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again.
Eyɛ nokorɛ saa yɛretwɛn onyankopɔn ɛhwehwɛ ɛde n'asafo asi gyina berɛ bi ɛde ada ne ho adi obenya ɔbaako a obetumi ayɛ adwuma afa ne mu ɛte sei aka sɛ ɛhɔ ɛna me honhom ɛfa kwa ɛhɔ ne no ɛno ɛno me metumi ayɛ adwuma ɛha obenya ɔfoforɔ ɛwɔ ha na ɔde no asi hɔ metumi ɛde no asi hɔ abayɛ ɔde si hɔ ɔreda adi ɛyi ne ho ɛfiri ha na ɛhyɛ fa ɛma no ɛne ɔbɔfoɔ ɛnkɔsra no ka biribi kyerɛ no afei sɛ wɔka nokorɛ kyerɛ no a afei sɛ ɔyɛ biribi a ɔnyɛ adwuma daabi daabi ɛno ɛnyɛ adwuma yɛnya ɛno bebree mmom mekyerɛ onyankopɔn ɛma ahoyie ɛberɛ a onyankopɔn ɛda ne ho adi na ɔsoma no pue na afei ɔpue kɔ na deɛ ɔka ɛyɛ nokorɛ deɛ ɔyɛ ɛyɛ nokorɛ deɛ ɔyɛ no ɔda kristo adi sɛn ɛna wobu no atɛn ɛnam kwan a ɔne asɛm no ɛtena ɛne asɛm no pɛɛ hwɛ ɛno ɛne sɛnea wohunu nnipa nyinaa ɛyɛ kwan a ɔfa so ɛne asɛm no ɛtena sɛ wɔanka no sɛdeɛ asɛm no te a ɛnkwa biara ɛnni wɔn mu twerɛ kronkron no ɛka saa wohu gya wɔn hɔ kɔ afei moma yɛn kenkan afei yɛn ɛsɛ sɛ yɛgyae ɛfiri sɛ yɛn berɛ ɛɛsa ne nyinaa yɛ wɔyii mu edu no anaasɛ yi mu nkono mmom ɔma yɛhunu ne pɛ ahomtasɛm sɛ ɔbɛfa yɛn sɛ mma sɛdeɛ n'ani so a ɔbɔ no ɔno ani tiri mu no ɛteɛ ɔbɔ ɔno ani tiri mu ansa na wɔto ewiase fapem dodo sɛn ɛna mote aseɛ uhu sɛ ɛbrɛ awieye mu no me yaba ha bio moma yɛnsane ho hwɛ
dispensation of the fullness of time
ɛbrɛ awieye eduro no
moje
ɛbrɛ ahoduo no edi Fire kronkron no e kansa. Wo bre awieye eduro no. E de ene e bre no awieye. Na e bre pi e wo ho. Eye. Na Mose e mra e bre e wo ho. Na Yohane Suboni no e bre e wo ho. Na Kristo e bre e wo ho. Na asore nhyehyeye e bre e wo ho. Na hom kronkron no ehwie gu e bre e wo ho. Se eye abaye ebre de ewiase etwen esi ho apinyi na ebre no awieye ba ebre a eye ebre no awieye ejen ene saa ebre awieye no ebre a awufuo esore ebre a yade eto etwa ebre a asase nyina ejai apinisie ebre no awieye eduro no munhwe yei
When in the dispensation of the fullness of time, he might gather together all things in Christ. Now,
Odishere, Ebra, Ewiedronofisiesia, Wabeka, Enoma, Nina, Abomu, Christomu, Enyewe, Uenigi, Sen, Ena, Obeyeno, Wabeka, Enoma, Nina, Abomu, Ewa, Huaymu, Sen, Ena, Oba, Christomu, Ena, Hon, Hon, Bakoso, Waboye, Nina, Esu, Eko, Nipedia, Bakomu. Na, San, Nipediano, Eya, Huay, Nipedia, Wabuna, Tendada, ofa ya temu ene na ya yedien te mehunu emoja no a masane mo ho ebribia ohwe nipadua no ono ena ote ho no moja aye ne ho sen ena meko mu hohom kronkron no usane ho o me na se ebre no awieye edu a se obeka abomu enoma ni nyina ewo kristo mu de ewo soro afi se mo pese ye kasafa edin bi ho a Ibe firi asie ewo ho ebre kakra abusua no a ewo esoro no wo frɛ no den abusua no a ewo asase so nyinaa no wo frɛ no den ma fefe pi ewo ha fefe adefoɔ awura pa enwurabafoɔ wura yere Branham eye baako wura yere William Branham oyɛ me yere ɔne me ɛna ekofie hwɛ mo a mo aka no ɛne mukununom ɛna ekɔ onyankopɔn tiasefoɔ no asafo kɛseɛ no etiasie no eye baako ene ewo ho ne din ena eda ne so ne honhom ena ahye no ma eye no kure menka memu enyuma papa no efo memu wa yare sabia ahodo no efo ene no ma papa awo ye no sususe e nwanwa na e nyankopon enhyira ema ehiafo adasama a wo hu amane memu sa no ma yinyina wo ye no efo eye Eno eye papa. Ene wonku akesie ene dollar o pepem pi nukre mepese mihunu eno echen ensanon bia ahodua ewo entwia so ebribia nukre ni midiwoni se asofwa ujina asenka pnonu echi. Nenso se ebase woka bomu ewo ebrenu ewe yedru nwa. Ebetwen onyankopon emmano ahuyie ewo saa ebre se obeka enuoma nyina abom bibia wodi abewura kristo mu edien ani kristo todo sen ena yeba ni mu korintofo a edikan etidun yi no enam honhom baako so ena waboye nyina asu ekɔ nipadua baako mu a ye kristo nipadua no na wa mayenya achede bia ene ade papa bia owo mu chefa eye no kresa na asase nyina esi apinie etiam etwen ahoyie no se kristo ene na safo ebeka abomu se ebra awie duro no obeka abomu baako enuo ma nyina ewo kristo mu de ewo soro ene de ewo asase so ene empo ne mu asase empo ne mu
in whom we have obtained
onua mu Waye yen adidifo. Na berma nevel. Pache me, se ma fa sa ebre. Me sa asimfua adidifo. Habedru. Minim. Ono. E minu ha berma obusyeni.
I hope I'm not crazy. I just...
menye me wanda so se me modam me 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 nsusu se me ye nanso o me edie ne a adidifo wa ye ye adidifo ese se obi ja o bibi Onyankopon ansana woretu ewiase fapem no oja amobiribi edin a watro ewo enwuma mu se ebra wobekum adwama no wobehuwo ene ohe o muma yenya eno ema anaji muma yankinkan enko kakra me me ebede ene ebefa enyimu miensa anaji anase eti miensa no yini enyimu enan anase enum ewo yemu afie ye bewie emom mekinkan na mama no etwem ono animu ena wama yaye adidifo eye edien sen ena yenya adidie yi ewo ha sen ena yenya ano esan se ye nante tini mu nti sen ena yenya sa adidie ifi se na wayi yen ato ho amen Minu ya nom amini amfo minim se eno edin enya mebotaye ene se me hamu emum eye papa emami enim se wo wati ase onuabarema ni nyina aye wo de wunhunu wanhunu ade kro no a wohun ni nyina eye ma o hwe ni nyina eye ma o wohun nanso o nanso eye se ube hunu ane ati se di omi abrema nevel e kan fa agadifo e kwan ho enura no wope atwedie bi na wonam ho na wahwe de wowo ane owura eno ene de ye etie onyankopon ho mkronkron ene ye atwedie a oka kire ye de ye wo wuhu hwe adidi o me eye adidi ben oyiye eto ho se de nipe agina tuo a wode ye enuoma nyina etie ebo ni tim ehyehye to ho no ebra na oye ansa na oye papa papa no ansa na oye onyankopon ansa na oye agyenkwa no ansa na oye oyaresafo no ansa na yenum nyina no oyito ho ode adwama no din ehye enwoma no mu onam ninimu a onim dada so ehunu udin e de hyemu eho nso eye den na eye kakra no ye ba wiase awofo adebone yefo e na wowo yen ye nantefa ewiase wonim ade a edikan wonim te sesa yudani a ne hwene akoa no paul wonim na na okoso na ade a edikan no biribi kan se eha 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 wo kan se o aba aja ifri ase e ba ha hwe oyiye nto ho e ma yen adidie e wonimu a oyito ho e ma yen wuhu ye di ade ansana wo hye ewiase ase wuhu o ono a na gina tu a ode eye ono a ne pe eno pepepe se oye onyankopon ene agyenkwa ono a mu e na mugidi ye nso a kire ye a ote enokre asem no na hwan ene nokre no yesu ene nokre no asempa no enokre no asempa ben asempa ba akope ena ewo ho galatifo eti ba ako eka se emom se obofo obi eka asempa foforo bi a eno me enka no ye ene asempa no wonkwaje asempa no enye foforo ofoforo eni ho enye edi foforo bi a wode ama osoro ase a esese wonam so eje wonkwa Nanso ewodin ben mu o me ono amu ena mujidi ye no waso mo ano o achie no a mujidi ye no ebeden ye betumi agani afri ye no ho oni aberema moma yenya no ema anaji eden ena moka o me mintumi enkomanim bia bia enchene sa moma yenya no ema anadwi mintumi emfri sa asemfo anho waso ano senia wuguramu ho hwe adidi a enam enyiti ho so midi adie biribi so ede adidi na esese obi ejame apejade aden ukase yesu ejawo apejade me pamochew yesu enya me apejade yesu enya wo apejade oba afom ena obetua wo apejade eka ena ode wo ba wo apejade ho nenso wo twere udi ewo adwama no enkwa nwoma nwo ansa na wo twi ewiase fapim Onyankopon ema wo wapegyadee. Wapegyadee ene di kan. Yesu bae nkoa bebre ekwa Yesu ena wobo moden eye no. Ah onyankopon e ka se eye nipa pii wo ha wayira wo mu baako enya enkwagye. Enti mesoma Yesu akofom na ebia obe obi ebonu no ho. Na wahu de maye na wanya enkwagye. Oh, a humobro. Men ye, my juma etisa, a womb, sir, a toddy beer, minyeni, men yenisa, a bear den, and un yankopon. O yankopon, or nam nini moa, unim da dasso, elhunu de, obenya, and quantia, any de, unya, and quantia, or suma, yes, you emma, or betty, wah, na, where ye won, dada. Paul, and cassa, in ye moo, in room, a war, ye echi. Se oyiyen ewo ni mu ansana yasimpo eba eno enye ye apegade onyankopon eyiyen na oma yesu babe pia ekano na edien ni moja hwie gu no na waamu boni bia antia yen enye de uye bia emom se wo de obuapa eye boni ebra wanya nokro nu mu enimdie no aforebo bia enni ho afi na eho ena obe sori biu akase na eno nsu so e unyabere ma branam nenso monkai hwe de wanya nokro nu mu nimdie won anya nokro no da wanya nimdie no keke uhu entumi emma da se wona wanya ehan pen no na wanya chefa ewo homkronkron mu na waka asempapa no etumi ahwe ti se agidifo a na wogina ehye so no ewo ho no bebre ena watre nkrata abreme ewo ho sa agidifo a na wogina ehye so no ena ntiko soro ho Joshua ene Caleb etwa ko eja ho aden afi ye befre eno homkronkron no asase no a ewo ho no won ena wowo akiri hai anase esoro ha etise ye eye homkronkron no ena wasane abaha mu ahu ehọ ena bọhye no ewo ho eye se wobesoma akwansrafo du a baako efira busua bia mu se de ye nyina ebetumi ehunu se de ye apegade etie ba bia wodi ye nyina ebetena ba bia wodi ye ebeto enti mebesoma akwansrafo bi wo enyina ko ho o me dabi wobefre ye kronkron amunumunifo efiri sabre no ekro dabi oho ye ntumi enye sa wahu Joshua ene Caleb eka se yebehwe de esitie enti oba ha ena wohwe ba bia me odru so ho ena otwa bobe aba kese ena wode ba efom woka se abarima eye papa eye papa pa eha mumfa bi woye papa pa eno ye papa nanso pesa abrane no ye ntumi nye sori tia sa asori fe ku kese no enyina dodo akese no nyina enye kura ye ntumi nye dabi owura emfa ho ene de tie ye nye dabi owura na wo frase ye ka se moma ye nsan enko Mizrim enam sen no ho anka esese ye tena ho ye ntumi enye okwan yi eye hiahia dodo ye nim se ye ntumi enye ye ye ntumi enye se akokura Caleb eka se munye kom munyina Joshua eka se mumuamu ano mumubia muma menka biribi alas yentumi nye yentumi eye esese mijae mekrata apuntu onwa unyabarima brana esese mema mingi efu etise abriwebi mintu minim diemeye se esese miyi matate kituwa yi efu miho mintumi mumunim na esese mijae tawanomwa se esese miyesa weni da ho enhwe so ani untumi enye Joshua eka se eye papa hallelujah debetumi afa na eye de na wo hwe enkro akese no a watofa su afa ho na Joshua ene Caleb ehwe bosha onyankopon ahye me asem no entra emfa ho ene de wo ye ene asem no entra Christ Petro kan se mon sakta mo adini mo nyina na wo mo mo asu e wo Yesu Kristo din mu e ma mo bone fache e fi se bohye no e ye mo e dia bohye asase ben na Momadia, anyone are war at Chichi Emperor. Don't do a radi, Yankopo, ever free warning. Momaye and Hamo, me, the Pamacho, Monye, a ho, more Pilgrim Holiness, and then Nazarene. Mobe drew a hotier mupe.
Walk right up.
Monante eba soro hape, babia, mutumi ehunu bobeno. Na afi, mudane moho, na moko mwechi. Fede esiye, enone asemono. Mwa nante anko asasene so da. Chileme Nazarini, anase Pilgrim Holiness bakon. Anase emubia, awowo asase so ene. Awoye ayaresa som kesia, ensencheni enyangwamadie ee koso. Chileme bakon. Mwene mizrim atnasi. Mwa san eko jene kudwa noho. Mwa jina ewo Kadesh Barnea. Eno ya nukre. Mwenye, mwame mamo mujina bre. Ewa Hebrew 4:18 insia. Ifise entumi emma. Se wana wenya hain pen. Winim die eye. Se wanya. Winim nusisi. Wuhu. Na weye hon fafafuo. Na waka osoro achede ahoduono ashe. Waka ashe. She enipa ko asore. Na watina ho. Na wakase, mwini, won, ubetumi ayenukure, eno betumi ayenukure, ubetumi ayadikuro, nenso, mekachilo, abelima, edijidie pi, ena, eyesa, monka, osuro, achedie, ahoduono, enshe, ena, wabu, apamunu mojano, adia, enye kronkron, awade, ati wuhu, tise, osempakeni, nemame, esumano, emanoko, wakase, menya ofre, seminye, eradie, akua, Nini na ye, jedika ya esese mi ye, enise mi hukua adia nusu, odofo, na midiwako suku bimu, adia enye pa o ye ye, na ye nukre, wobe yi die unyankopon ebo mwadi ndia se ni mu nini na efri ni mu, afi monshe, ifise, se ye buwapa eko ye buwane, ye buwapa eko ye buwane, ebra ye nya nukre ni mu nimdiye no, ya hunu wo kresi mu mu, na ye nimse kilokunon kono na ekase, otise di ya otie enura ene ene da apim, ya hunu sa, e ye nukre ni mu nimdiye, ye hunu, ye dane ye hun, na ye bu apam no mo jano, unipe bi kase, ooo, ane, niji unyankopon di, nini na ye, wetu anamowa edi kain, nukre, meji ahunti edi, nini na ye, Oh, a share no so. A slow happy. Why a crado? So bad your home, crunk no no. Nanso, washe, now can say. Me nymphasa ho. Say, SSM, me ye, etis, dabby. Me nim, munim de wafresa and crofono. Oh, me nim, say a bia. Me to me, a yesa, and I say, mean to me, dabby. Me gidise, me cosua, na macaho, woohoo. Uhu. Na munim de ebesi okan se entumi emmamuda se obekomu waye bone apam won adom eda no trekronkron no ekan sa munim se eno eya nenso trekronkron no kan se waka osoro achede no ahwe na wabu apam no moja no a wode okan se meje ahotie di abrabo papa a ehotie Na eye nukre, sure. Nukre, nenso wo, se unu hon mkronkron e subo onwa, ene e subo onwa, ene sa eno mafofo onwa, e wakile kronkron numu, na waye diyen, wabu apambo janwa, wade te wo hono, adia enye kronkron. E diyen ena e wo yasya, edo ba esroho, unipa, e diyen ene si wukwan efri se obeye, di boni ye ni kwa kwa, e diyen ene yi boni efri wabrabo mu, Ene tawanom, ene nsanom, ene ema, ene noma, efri wabrabomu. Ensese, eno, ewoho. Edien, ena, eyesa, emoja apamnoa. Afi, wofro eba asro hapa, se wobe kambubeno, a efri asa asifufro no suono, ashe. Na, weni wu asempano, usro wa sorry fekuo, unyankupon, humobo. Ani orura ubu apamoja no adia enye kronkron ena waye die emfata aka adum nyuma no entumi madda se obeko asase ne so edien ene siye mi bisamo afi misua enema nseso na onipa bia onim tro kronkron no esua enema nseso sa enipa no baako eko sa abose no asase ne so pen wo mu baako eni ho wan ena oye ye Why am I called? One would be kind of a call honor, or sunny by, nor by can't say, you bet to me a fat, you bet to me a young crono, if you say, O Yankopon, and or can't, sir. Petro eka wo Pentecosti dano se mi sachira madwene na wo bo miasu e wo Yesu Kristo din mu a ese se nya hom kronkron no wo hye no eye media me wo opɛ se meye media wo hye no eye media mo ahunu afi wo hye no eye media meji eye media me kure eye eye wonko a oh wo ka se onu abarama brana wo wo sori enu mu wore ma ɛhɔ oh wore ma dabi owura yesu e ka se wo ka se na wo ye wo ho kese se mosi na wo ka se wo ye wunu abraham na o ka se na abraham awu aden wunya eni mru mfinhia aduonum ɛna wo ka se wo hunu abraham o ka se abraham enya maaye no na mene oh me ono mene owo hoda ta nyankopon enye nura enye ochina mene uhu onyankopon a owo hoda elohim no mene afi wofa no anka wo kum no sabre no oka se eye yega no edi mana ewo ese no so emfinhia aduanan onyankopon eto pa no ofisrupe ena oma awon aduani di ye wokɔ asɔre na wɔyɛ asafo ma papa mfinhyia aduanan me ma me pani ewu ɛwɔ saa asafo yi mu pɛɛ ɛne bibia te saa mɛgyanom edi mana ɛwɔ ɛsrɛ no so mfinhyia aduanan na yesu ka sɛ na wɔyɛ wɔn a wawu ɛkyerɛ sɛ daa ɛntete mu ɛno wɔyɛ wɔn a wawu nanso me ka kyerɛ mo sɛ me ne ɛnkwa paano a mefiri nyankopɔn nkyɛn ɛfiri soro onipa adi saa honhom mu paano yi bi a onya daa ɛnkwa na ɔnyera na menyane no ɛda a ɛdi akyire no oo onuabarima ɔnyɛ nwanwa
Isn't Jesus our Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, what is recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful?
Aye, no Chris, ah. Yehunu ne honhom a ehunu ade no se enam ye ntem ehunu ne se oyɛ anwanwade ene nsɛnkyerɛne ene anwanwade ehunu se watworo no wɔ asɛm no mu ɛha ehunu se wori sisu edua ɛwɔ hɔ pɛɛ oh me
eyes have seen ears have heard what's recorded in God's word isn't Jesus my Lord
wo siman yenu ebio anase miensa ensuo mu asubo esom bekoso ewo eha na afi wona obebo won asu no moma ema no enko ha na emerima no enko efa sei na afi emerima no enko mebunkum so ewo efa ha sei na ema no ewo ha enya ma no bi e de entade ebewo ho na se oberima biara anase oba biara ewo ha anopai na wujitum se wuji onyankopon asem no di
and you believe that God
na wujidi se onyankopon edi ne bohye so se onipa be satra na dwene eyie ewo ne boni nyina ho a afi emoja no enye bibi ba kumpu daabi eye wujidi ewo onyankopon mu keke na onyankopon efre eye
calling you that's what's doing it now
ofrel eno ene de eye sese wo mommy esuda eye eye se metumi ahye ase na maye sononko a eno ne ade eno firi ase afi wo ye sononko wo firi ase no akyi a wo hu esese wo dane wo hu firi ase hwe wo ka se eye eye me hunu no da te sa eye onya bere madofo e pese wo kire me kire sem baako ba bia onipa bia me di ye atuga emfinhia adiasa baako e wo mesum adwuma mu ewiase nyina e wo asofo mpanimfo anim ene de e ka ho ba bia enipa baako obo onipa baako asu epen ekwan foforo bia so esene se e wo Yesu Kristo edin mu na obia a wa mbo no asu e wo Yesu edin mu no na esese oba na wo bɔ no asu bio e wo edin no mu onyankopon na owo din ba akope na ni din eye yesu na ono ene ne ba ofa ne ba no din onyankopon afi yesu na ni padia no eye onipa yenim sa eno ena eye onyankopon ba no a obutu ne so no afi yenyi ni se oneness de no nkrofo no a woka se onyankopon ete se onsatia ye gidi se subansu miensa ene wo ho onyankopon subansu onyankopon subansu miensa onyankopon eda ne ho adi ewo mu nanso onyankopon baako ene wo ho uhu eye no kre yenyi ni ye gidi se maminye ni sei ye gidi se onyankopon etina dibia ahodo miensa mu na o dibia ewa asase so ebrebi afi mo ema no monko efa sei na mo emarima no monko efa sei na mu siesie mo ho na wo siesie won ho ama asubo esom sesei na afi na onyankopon ewo dibia ahodo miensa na wo mu baako wofre no eja ana se eja ebre ofofro baako no na wofre no oba ena ofofro baako no na wofre no honhom kronkron afi ene edien edien ebremu ena eja eye ejuma ene honhom kronkron ena etwa mu no na oyedien yesu ansana sa ena no na oye edien nanso na eye onyankopon baako eye no kresa oye eja oba ene hom kronkron saa miensa no saa onyankopon dibia ahodo miensa no onyankopon baako nanso sesei eja enye edin eye no kre mepese mebisa mo afi mepese mede matiu eti adionu ngotwe nimudo nkron ema mo baabia yesu ka ase enti monko enko kirekire ama ama nyina mumwo wonasu ewo edin no mu de e eja ni din afi mepese mehunu senia moni motwere sem ka kire me se me free santene no mu a na oka kire won se monko wiase nyina monka asempa no enkire abodie nyina die ojidie na wobo no asu no wobegye no nkwa die onyi nie no obebu no fo ensentire ni yinom ebedi wana wobegye die echi wo midi mu wobetu ahomone ni nyina aye no kresa wobeka kasa foforo wobefa awowo afi mebetwe mu adwene asi so Matthew afi muntie mebisa abakosem ni bia afi ye ewa homa so ye ekowi ase nyina mebisa abakosem ni bia se omra me nchen na omra me kresem biara asem tre biara a efri ana se enye kresem kresem asem tre bia ana se abakosem bia abakosem asem bia a ekrese matimi huni bia a wabo obi asu ewo eja oba honkonkon di mu kosi se catholic asafo no ena ohyeye ewo naisin agina tukuo no mu afi eno ewo ahoma so eko biase baabia kasa sononkon ahodo aduasa enson ena wakyere ase ewo mu metua wo honka atwa epo no eye nokure eja oba ene honkronkron eye atro catholic gidia emfasuo eniso na enye kristosom asubo nokre luther edifri catholic asafunumu ena ebaaye ene enkyerekyere wesley efai ena osomu nanso ye ene onyankopon emba adiye eda no bra ahuntasem a wode asie efri wiase asehye wobeda no adie ye ene edon no nokre Monka ese onipa bia eni kronkron no mu a wobɔ no asu ewo eja oba kronkron edin mu ebeye osomafo a odi akyire ewuo akyi emfrenhia ahasa na obi eni ho a wɔmɔ no asu ewo eja oba kronkron na na wɔwɔ makenkai pre-19 eja nom 19 agnatukuo no na efri hɔ ena wahyehyɛ de wɔfrɛ no Christian Universal Church na woye ekuo efiri ni mu na wo hye enipa nyina ekowura mu ana eye catholic asafo no asemfo a catholic echrese ewiase nyina a eye wiase nyina kristo kristo for asafo ewiase nyina asafo baako a afa wiase na kristo sumwe wo hye enipa ekom wo emu ho wafa emma wayi venus na waye no maria wayi paul ana se jupiter ena waye no paul eda soa eye abosomsom no kre catholic asafo no etuefri ho emfinhia ehenum echi wowo agrobia ekoso ewo louisville sisi eye benho wonya emransem edu no a enchere menya anka obefa emu baako se obetumi a esum ebre emfinhia apem ahenum no menya anka obeye eno abosomsom otaye mfinhia apem ahenum ebra wo hye obia na wo kum won ekunkum won ehye won akonfo wode baako esa nantwibidie na nantwibidie esa ofoforo na wa ma won afi asenua no anase wo firi baako ase ekwan yi so anase ekwan se so mede mensa aka ewo Switzerland pe edua no echi baabia ogyinaaye na wotwa won tekyrema na wo frɛ won abeyfo ene biibia eka ho eye no kure pepepe no kure na saa honhom kro no a ewo ho ene eye emra no na aka na hye twen maninya ne fa ahudi twen kronkron no eka saa twen ma no yi na husuo adi owo akwanya obeto aba amano enchere kura de nim nyina wohu ebeba ekwan bia ni ho se obesi ne kwan esese eba eno ye no kre esese eba eba nti se eba mo de monhwe nanso onu abarema opese wohunu biribi ba kwen minim de magino adi hallelujah me come nim wohu ene no ebiribi ba ya ebra otrefo no ebra meka kire de otre lamsa lamsa tro konkono no ebra ohwe na ohunu sa titinyankopon sentrene no sede na etie pepepe nsisiwa enketoa nkuruwa nkuruwa miensa ewomu meka se yenum eyeden oka se eno ye onyankopon a owo subansu miensa mu meka se etise eja oba ene hom kronkron ohwe me oka se wuji sadi na meka se ani owura oka se minya saa enhunumu no adano anadwo no medwene se uye awurade difo oka se nyankopon hira wa koma ode ne nsa eto mikomu eka se afi menim se eye oka se saa america fo yi enim de etiempo oka se wonim hwe oka se wo bo modern se wo befa apuye fam enwoma na waye waye atoye fam enwoma afri mu wonim won twere kronkron no mpo oka se edin fufuo bia eni osrase a wode ama edin fufuo bia eni ho efiri se wo bo obi asu ewo kristo yesu kristo edin mu bibia saa eni ho se enipa miensa ewo onyankopon baako mu na eno eye onuabarima lamza Dr. Lamza de ochre lamza trokonkon no ase no ah oye Eisenhower adamfo pa ene wiase aban ana musifo akese nyina ene bibia aka otone nsa egu me so oka se dabi obebbo etuo ama saa ade no nenso oka se monkai saa enkrofo ni nyina ebewu ama biribi mepese meyete se ebra na titi petru eti efiase no na abarema akitua bi ewo ho na ne hu nyina epopo eno ka ase o asem ben ene no oka ase wonim se wo kokun petru eka ase ane oka ase eye wasiese hu se wo bewu ene oka ase ane oka ase eye wo ye wonsro oka ase dabi oka ase wo beye wona wo frɛ won a kristofo no mu baako oka ase ane oka ase edie ne siye na oka kire no otena ase eno oka asem no e kire no na ebra ekoso no osiane fom oka se na anka metumi enya fa ahudie anopai anka metumi akọ na makoka won asorfe kuo yi bi ho na matena ase hwe anka metumi enya fa ahudie nenso me firi ase e wo kro no pon no emu na me hu oba akose oba onam eba mu mehunu de na oyɛ meka sɛ awurade ɛhe na wo kɔ ɔka sɛ mesan akɔ na wabɔ me asɛnua mu bio ɔka sɛ mesane ɛbaa m'akyi pɛɛ afei ɔka sɛ hwan ɛna ne din de Simon Petro ɔka sɛ menie ɔka sɛ yɛasiesie yɛn ho awie ama wo ɔka sɛ na meretwɛn mo ɔnante apuee saa abarimaa no ɛde ne nsa kaa n'abatiri ɛna ɔkaa sɛ twɛn sima kakra Simon megye saa onyankopɔn no atu mu nso na afei mensuro ma me deɛ ɛnyɛ deɛ di soo yi ɛyɛ nokorɛ halleluya
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mangle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. Listen, but there's going to be more who will give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson blood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Just a scripture before we go.
Tresem kakra ansana yako. Na waka tre Petru, eni wwa akano, emerima eni enuyanom, edie ena yenye nienya enkwajie. Petru eka tre wanse, mon satra mwa gine, na wongwa mwesu, ewo Yesu Kristo dimu, ema mwbwane fache, na mubinya hon kron kron achedienu. Na boshe no, eye modia, eni mwma, eni wana wawo e chidi chidi, aye radi yenya nkupon, ebe frewo nyina. Awurade nhyira sesei ebra ye free adi mobetumi ahwes asubo sɛdeɛ yɛn